This is yours. This little thing from Mama. Give that to Green. It's all on your.
Nokungo kwakho lendincane ka mama nikeza lokho ku ukulungisa bese kuthi ke lokho okuncenyana.
God bless you all this morning now as we turn the service to Brother Branham, God's servant and prophet this morning, for his message with the Lord has given to him, and may God bless him this morning as he comes.
Ngiyabonga futhi Devin, Nkosi kubusise. Sanibona nekuseni bangani kwinhlanhla kubuyela ethabelekele futhi kulokhu ukusa ukuzizwa ngifresh futhi ngikahle kuthangi bengingakwazi ngisho ukukhuluma ngibe nalomkhuhlane omncane ozungezayo neyazi ungena emiphinjeni yabo futhi ubenze bashelwe yizwi kodwa inkosi ingisizile futhi yangisindisa kuleso simo ukuze ngikwazi ukukhuluma kini kulokhu kuza. Futhi siyajabula ukuthi kunethabenakele lihle eligcwele phama nabantu bemile. Ngifisa sengathi nje ngabe besinazo ezinye izihlalo futhi sinikeze labo bantu abamile. Besingajabula kuba besinazo kodwa ngicabanga ukuthi konke sekuthathiwe. Ngiyazi ukuthi ubungeke ufune ukuza futhi nihlale nalabo abantwana ealtare bese ufulathela ngenye indlela. Manje sekube yizinsuku ezimbalwa ebengifundisisa ngazo umlando futhi ngicabanga ukuthi mhlawumbe kulokhu kusa esikundleni sokushumayela ngingafundisa nje okwesikhashana ezweni likaNkulunkulu. Futhi manje emhlasimbe sizoba leyithi kancanyanyana ngoba ngizo abanye benu bangashintshanisana nalabo abamile noma ukuthize impela bekuyoba kahle uma ubungakwenza futhi ubanike ukuphumula okuncanyana. Futhi manje abangane abaningi babangane bami bayafika abanye babo besuka ezindleleni ezinde ezantsi Georgia phezulu Ohio eTennessee izindawo ezihlukene eMissouri, eMichigan, behla bevele eChicago kusukela nje emhlanganweni owodwa wethabelekele elincane kanje kungenza ngizizwe nginokubonga ngabantu abanjalo. Futhi hayi lokho kuphela kodwa ngingathanda ukusho lokhu hayi ekukhathaleleni kodwa ekukhathaleleni izwi likaNkulunkulu kuseduzane kakhudlwana kulowo walabo bantu abangafiki kuphela kodwa beza nokweshumi kwabo ukuba bakufake ebandleni benzele usizo. Manje lowo ngabangane nje abaqotho awukwazi nje ukukhohlwa abantu abakanjalo. Bese kuthi ke ngezinye izikhathi mhlawumbe ngifanele ngisho ukuthize okubadabula babe yizicucu kodwa uyabona ukuthi kusho ukuthi ninge enhlizweni yakho awufuni ukukwenza kodwa nokho kukhona ukuthile ukuthi wena fanele kwenziwe nebo ngakho ufanele ukwenze. Futhi kubabona bevela kuye yonke indawo futhi bezama ukukhonza inkosi futhi bekholwa enkonzweni inkosi enginike yona futhi bengethemba kuba ngibe yinceku yayo ukuthi angiyikubatshela lutho oluyiphutha. Bese kuthi ke ngokufa bobuqotho ngifanele ngenze konke ngikwaziyo ukuthi ilusa kanjani imiphefumulo yalabo bantu. Ngazi ukuthi abezi lapha ukuze nje babone beshayele benqamula izintaba namagquma okunekhwa nasezansi emigwaqeni egcwele eminyene nabantwana babo beshoda ngokudla nokulala namasuitcase abo ehlezi ngemuva emotweni. Futhi niyazi lokho kunzima kodwa iBhayibheli lasho ngabantu abanjalo ngale encwadini yamaHebheru sahluko seshumi nanye ngisho nezwe alifanelanga abantu abanjalo ngisho lokho ngoba ngikuhlosile enhlizweni yami. Futhi abaningi bakhona lapha eNew Albany naseLouisville nanxa zonke eduze ezansi Kentucky nasezindaweni ezihlukene ezingekude kakhulu kodwa nokho bathembekile ukuba beze bashayela iqhweni iqhwa noma yini enye ukuba bafike lapha. Manje ngesolilandelayo ngosuku phambi kukakhisimuzi futhi ngicabange ukuthi bengingaba nomlayezo kakhisimuzi webandla kodwa ngibe nomuzwa onjalo ngalabo bafa abancane. Ngifanele ngisho uma bona uma bengiyoba lapha khona-ke abafo abancane cishe mhlawumbe bayo abaningi babo bakude kakhulu bayogeja ukhisimuzi wabo nezinto ngakho bekuyothi ukuba nzima kulabo bafo abancane kodwa ngaphambi kokuhamba manje Niyazi ukuthi thina bantu lapha asibafundisi abantwana bethu ngenganekwane njalo njengoSanta Claus. Sikholelwa ekutsheleni noma ubani amanga. Ngakho uzokuqamba amanga kubantwana bakho izinto ezifana naleyo. Leyo yisayensi ephathelene nezinganekwane ekuphakameni kwayo ngento enjalo njengokuthatha indawo kaKristu nguKhisimusi. Futhi Khisimusi ulahlekile, uKhisimusi awuseyikho ukukhonza ngumgubho, ukuphuza, ukugembula, ukuphuza kakhulu utshwala buhedeni ngakho konke. Futhi futhi bengifuna mhlawumbe emva kukaKhisimusi ngizokhuluma futhi ngoKhisimusi yabo ukuze kungancishi ithuba omncanyana, kodwa ukwazi ukuxoxa lokho kubantwanyana kanjalo. Babona bafa abancane ebusuku bukaKhisimusi bethola izipho zikaKhisimusi nezinto ezinjalo nabakuqondi nebo bona nje bancane kakhulu. Futhi simele sibakhumbule ukuthi ukuthi banezinto ezifanayo, sizofanele sizehlise ukuze sikhumbule labo bafa abancane ukuthi bona qobo lwabo. Futhi ngikhuluma kakhulu kakhulu kuyo mfowethu, ivolume iphezulu kakhulu kuyena. Niyangizwa kahle emuva lapho, emuva lena mana ngimeduse kakhulu. Yiphi imayikhi evuliwe umabili lena nalena na ngicabanga yileyo lapho elukile leyo yi manje kukanjani lokho? Ngabe lokho kungcono na? Manje kulungile, kuhle. Manje abafa abancane bamele baqonde, niyazi bangabafa abancane, futhi sifanele sikhumbule ukuthi sake saba ngabafa abancane. Futhi ngiyakhumbula lapho siseyizinganyane ezincane babephuma futhi banqume ihlathi lomsedari lidala ndawo, futhi umama wayeqhumisa umunye umbila bese ewubopha. Yilokho konke kwakukhona isihlahleni. Kodwa lezo izincane amasokisi amadala amadlahadla ayelenga phezulu njenge futhi futhi mhlawumbe uzothola mhlawumbe isakele lodwa elincane likaswiti, futhi labo oswiti abalukhuni futhi ababili noma abathathu kim, futhi ababili noma abathathu kuhambi, futhi ababili noma abathathu kulona nje izingcezu ezincane zikaswiti. Futhi siyogcina lowo usuku lonke kulukunqu simunca lowo, niyazi, futhi siwugoqe siqeshini sincane sephepha bese siwufake phakathi lethu. Futhi uma sinesivalo esidala sevolovolo noma uphondo oluncane ukuba silushaye kwakuyinto enkulu, kwakusixhuxhumisa. Namuhla kusobala kwehlukile abantu abampofu babambelele emalini encanyenyana, futhi sekukanjalo ukuze bakwazi ukuthengela abantwana babo izinto eziningi. Bagqoka kangcono, badla kangcono, baphila kangcono, futhi konke yonke indlela nxazonke ingaba ukuthi bangcono futhi ngaphansi kwesimo somholo sanamuhla. Futhi ngakho-ke abantwana abancane nifanele nibavumele bebe nokuthile, kodwa njalo qinisekani ngalokhu, batsheleni ukuthi ayikho into enjengoSanta Claus ngoba akulungile. Kolunye lwalezi nsuku bazohamba benyuke bese bethi kuthiwani ngoJesu khona-ke nani yabo. Ngakho batsheleni iqiniso, yibani iqotho ngawo wonke umuntu, yibani iqiniso. Futhi kakhulukazi ngeke watshela abantwana bakho kuthile okungalungile ngoba bayovuka bese bethi bakholelwa kuwe njengomKristu, futhi bafuna wena ukuba bakholelwe ukuthi lokho obatshela khona kuyiqiniso. Ngakho qiniseka ukuthi ubatshele iqiniso, khona-ke kuzophuma kahle. Manje bese kuthi-ke ngifuna kungenani ukuba nobusuku obunye ngaphezulu uma ngingakwazi noma usuku ethabenakele ngaphambi kokuba ngihambe eminyakeni yami ezayo yenkonzo, unyaka wenkonzo njalo. Futhi uma kuba yintando kaNkulunkulu ngifuna ukuzama ukuthola iminingi imihlangano yaphesheya kwezilwandle kulo nyaka ngoba ngizizwela isidingo sakho, ikakhulukazi eSweden naseNorway namaningi aseScandinavia, amazwe aseScandinavia naseZansi Asia.
I feel that we are desperately ought to be in prayer over these things.
Nginomuzwa ukuthi ngokushisekela besifanele sibe semkhulekweni ngalezi zinto, ukuthi sifanele sifunde indlela kaMoya Ongcwele nendlela ayiyo sihola ngayo nezinto besifanele sizenze. Ekufundisiseni emlandeli wasekuqaleni webandla kaBroadbent noHazeltine nokuphawula okuningi ngakho obaba baseNaisiya. Futhi izolo ngiphethe nje nempilo ephelele kabathini ongcwele ibandla lakabakhatholika elenqaba ukuyibeka ngokusemthethweni. UNkulunkulu wenza lokho.
So
ngakho ba ngempilo yakhe enkulu nokuthi izibonakaliso nezimangaliso ezifanayo zalandela kanjani leyo ndoda engqo ezansi empilweni yakhe, ukuthi wabavusa kanjani abantu ababili abafile exosha imimoya emibi, wakhuluma ngezilimi ezingaziwa, futhi wabona imibono nezinto, futhi indoda enkulu kanje pho, kodwa nokho kuyona impela imfihlo yamandla akhe yayisekuthobekeni ngaphambi kukaNkulunkulu. Futhi siyajabula namhlanje ukuthi ibandla nakuba lifundisa amandla alo, futhi lifundisa izibonakaliso okulandela ikholwa. Nokho sibathola bekhukumele khulu mina ncane wena, futhi lokho akufani nebandla lasekuqaleni, niyabona?
They were humble.
Babethobile futhi benomusa komunye nomunye, futhi bemnandi beqonda, futhi behluke kakhulu kakhulu namuhla. Futhi ngiyazibuza uma okuningi kwalokhu kungasiphambukisile emnyombweni wangempela womlayezo, ukuthi sifuna ukuzithoba thina uqobo, zigcine wena uqobo. Uma uthobeka kakhulu, uNkulunkulu uzokusebenzisa kangcono. Ukufundisisa ngesenze phathelene nezinganekwane nazo zonke lezi zinganekwane, uKhisimusi ngokwawo uyinganekwane, akusikho akukho lutho oluphathekayo ngeKhisimusi. UKhisimusi awukaze uphathe ngisho eBhayibhelini, abazange bakhonze usuku lokuzalwa kukaKristu, yayingekho into enjalo. Leyo ifundisoze yeRoma elikatolika, futhi hayi ifundise buKristu. Akukho mbhalo walo ndawo eBhayibhelini, futhi eminyakeni eyikhulu yokuqala yemva kweBhayibhelini yabo ukho lutho kwalo, inganekwane nje uSanta Claus uheba ngonke yonke into iphethela esibumbatheni esikhulu. Uma ubuyele emuva futhi ufundisise ukuqala kwalo, futhi ubheke ezansi manje uyobona ukuthi sasikuphi. Akusekho lutho olusele, akukho lutho olungasiza kodwa ukufika kwenkosi yilokho kuphela. Akusekho lutho manje olungasisiza siphume kule nxushunxushu kodwa ukufika kwenkosi. Labelele ngelobe ncane zalo mathepu na mhlawumbe kungcono ngizwe yonke into ungakuthumeli nje ngoba kungubu luhlaza impela, kodwa ngisho lokho kanje ngabe amathepu ayenziwa manje na ningawathengisi amlamathepu, yabo lamathepu awadayiswa, angadluliselwa ngapha nangapha ebandleni noma okunye nokunye, kodwa ngoba kuyobangela ukudideka ngokuqinisekile njengezwe, niyabona? Ngakho-ke libambe nje size sikulungise ngokwehlukile. Manje ngaphambi kokuba sisondele emlayezweni, futhi wonke umuntu angazama ukucabanga futhi aphumule ngakho konke, ngeke ngithathe isikhathi eside kakhulu, kodwa ngifuna ukuthatha isikhathi sami ukuze ngikubethela kwehle ukuze ukubone ngempela. Manje ake kuthi kuqala, manje uma konke kuphumile endleleni ngiyakholwa kuze kube manje kukhona. Yebo, babuthi lawo manelikazi ame ngasohlangothini lapho benyuke bangene lapha kule ndawo phezulu lapha, yenu bodade, ya nansi eyodwa khona lapha ngaphambili, nasi isihlalo emuva lapha ngo kunabantwana phezulu lapha yatshare. Uma uthile efuna ukusukuma nomntwana omncane futhi anikeze isihlalo sakhe omunye umuntu omdala omile ngale kule ndawo yatshare, khona lapha yabantwana nomdala ngaba nesihlalo. Lawo manilikazi emi ngemuva ngemva kwensika lapho, uma wena usemuva le ngapha ekholeni kodwa kuyashaya ukuma lapho uma ungathanda ukuma. Nazi enye emsamo, manje abanye benu bazalwane ongathanda okunyokela lapha laba bantwana ba nango yedwa ehlezi lapha ngasohlangothini lukamfowethu, inyuka uze manje silale izihlalo zenu ngalapha ngo. Ngakho wonke umuntu ngaba khona ngo ekhaya, uzizwe uzenze uzizwele usekhaya ngo. Nathi dawo khona lapha mfowethu Shelby phezulu lapha emsamo, uma ufisa ukunyuka uze lapha futhi uhlale phansi ngakithi khona phezulu lapha, futhi mfowethu Evans nomfowethu Charlie nawe nasi sihlalo khona lapha, nesinye khona lapha, nezimbili khona lapha. Woza ngqo phezulu mfowethu lapho vele uze phezulu ngqo, uzenze unethezeke ukuze sikwazi sithole wonke umuntu nje ethule ngakho konke singakwazi ukwenzela inkonzo, ukuze ningeke nakhathala futhi nikhandleke futhi unimile. Abanye benu bazalane emuva, udade emuva le holo lapho, emi emuva le ezathe holo, isekhona indawo nasi singe yesitulo sopiano, omunye umuntu angasisebenzisa uma bezothanda kuza futhi bahlale kuso bekungaba kuhle ngibone nelikazi emuva lapho ligweba ngesihlalo esingena lutho ngasohlangothini lalo ngakho ke konke kulungile vele uzenze uzizwe unethezekile ngakho konke ongakwazi manje
now while we're getting situated
Ngoba manje ngekathi sisabekwe endaweni ake sekuthi akube imizuzu engamashumi amabili imizuzu engamashumi amabili nantathu yemva kweleshumi lolu suku lweshumi nesikhombisa kuDisemba liyana ngaphandle lapha eJeffersonville kulokhu kusa
and we're bad on the outside but feel good
futhi futhi sibabe ngaphandle kodwa sizizwa sikahle ngaphakathi uyamangalisa ukwazi ukuthi siyasondela ukufika kwenkosi kuseduze futhi sisondela ephakadini futhi sinokubonga kakhulu kuNkulunkulu ukuthi siyakwazi lokhu kusa kuma nokudlulisa umlayezo okukholwayo nongakholwa Yesu likaNkulunkulu ophilayo sithemba ukuthi kuyoba usuku olukhulu kakhulu kithi sonke ukuba siqonde izinto zenkosi Manje sikuthamisa amakhanda kwesikashana nje senzele umkhuleko futhi sisaphothamise amakhanda ethu uma kukhona noma ubani ongathanda ukuba akhunjulwe phakamisa izandla zakho nje kuNkulunkulu khumbula isicelo sakho enhliziyweni yakho ngiyabonga
Our heavenly Father as we now are in the tabernacle
Babo wethu asezulwini njengoba manje sisethabenakele sonke sihlezi nemicrophone izwakala neziqophi zisebenza namaKristu ekhuleka izicelo zaziswa
and for some 2 or 3 weeks
futhi ngamaviki amabili noma amathathu bengilokhu ngifundisisa kulomlayezo wanamuhla amagama ambalwa nje ukuthi mhlawumbe umoya ongcwele angawasebenzisa ukubethela indaba ezinhliziyweni zabantu ukuthi bangahle babone isikhathi esiphila kuso futhi bazilungiselele ukuhlangabezana nenkosi uNkulunkulu
We would pray for all our sick and afflicted everywhere
Sikhulekela bonke abagulayo bethu nabahluphekile yonke indawo. Wo Jesu khumbula ibandla lakho, ibandla lomhlaba wonke ezweni lonke kulokhu kusa. Abanye ngaphandle phakathi emahlathini, abanye ezantsi esigodini sesinqumo, abanye babo basesicongweni sentaba futhi ezweni lonke abantwana bakho bathembele kuwe futhi babiza wena futhi njengoJohane wasendulo evele siqingini sasePatmos wathi noma kunjalo woza Nkosi Jesu futhi siyaqonda ukuthi asikho ngaphandle kobukhona besitha sihlale siseduze kuvimba nokumisa futhi senze noma yini esingakwenza
Give thy children faith this morning.
Kodwa uNkosi babantwana bakho ukukholwa kulokhu kuza amandla okuphakama ngaphezulu kwesitha ukuvula izinhliziyo zabo nokwenza umphefumulo wabo ube yintsimi yomhlabathi ovundileyo lapho ukuthi izwi lokuphila lingahlwanyelwa khona futhi liveze injabulo enkulu nesivuno esibanzi.
I pray Lord that you will bless your word. Your servant.
Ngiyakuleka Nkosi ukuthi uzobusisa izwi lakho nezincwebu zakho. Siza leliphimbo lami libuthakathaka ukuze ngikwazi kubambelela ngokuqinile ngoqobo luka moya ngcwele. Nesukuthi ke emqele omkhuleko upha amandla nokukholwa Nkosi ukuthi ngeke kwaba khona umuntu obuthakathaka phakathi kwethu ngenkathi sesishiya lesi sakhiwe sibe khona Nkosi. Siyazi ukuthi siphila esikhathini sokuphela futhi siyakucela ukuba usibusise manje njengoba siqhubeka silinda kuwe futhi sifunda izwi lakho egameni likaJesu siyakhuleka. Amen.
Now
manje ngizofunda izindawo ezimbili noma izintathu embhalweni futhi njengoba ngimemezele ngesonto elidlule ukuthi namhlanje ngangizozama ukukhuluma ngo ubuKristu ubhekene nokukhonza izithombe futhi lokho indaba yethu kulokhu kusa Kuba njani siyo siyazweze inkolo hayi sifundiso seBhayibheli ngalutho hlobo nje umuntu ongakwazi ukufunda nokubhala uthanda inkosi uJesu ngayonke inhliziyo yami ngizisho ukuthi ngingusiyazweze inkolo noma ngizame ukuthatha indawo yomunye kodwa ngizame nje ngokuthobeka kwenhliziyo yami ukuchaza lezo zinto engizizwela ukuthi umoya ongcwele ubembule kimi futhi ngifanele ngikunikezele ebandleni lami kusekukhathaleleni kwami ukuba nelibandla likhule ukuthi lelibandla lilungile ngokomoya kusekukhathaleleni kwami ngoba lelibandla lingukukhathalela kukaNkulunkulu futhi ukukhathalela kwakhe ngokukhathalela kwami ngakho-ke ngifanele ngibhekane nalokhu ngifunde kwasomlando basekuqaleni ngo-Irenaeus nabo ukuthi baligcina kanjani ibandla labo lingangcolisiwe yizinto zezwe ukuthi labo bafundisi abadala bavuka kanjani lapho futhi bahlala ngempela nalelo vangeli iBhayibheli lalingabhaliwe ngaleyo nkathi ngesimo njengoba sinalo manje hhayi kwaze kwaba inguquko noLuther waliloba kodwa babe nalokho ababekubiza ngokuthi ivangeli nompostoli ivangeli nompostoli futhi bahlala nalokho manje ezindaweni zethu ezimbili sihlose ukufunda kulokhu kuza enye yazo etholakala encwadini kaJeremiya isahluko sesikhombisa futhi iqala ngevesi leshumi kuya kweleshumi nesishiyagalombili enye indawo etholakala kwizenzo isikhombisa amashumi amane nesishiyagalolunye futhi uma ufuna kumaka indikimba yalokhu noma indikimba kulokhu uJeremiya isikhombisa kuzoba ivesi leshumi nesishiyagalombili ngifuna kuqala ukufunda kusukela evesini leshumi
and come and stand before me in this house
bese nifika nime ngaphambi kwami kulendlu ebizwe ngegama lami nithi sophuliwe ukuba senze zonke zalezi zinengiso na
Is this house which Lendlu ebizwe
ngegama lami isiphenduke umhume wabaphangi emehlweni enu na bekani nami ngiyakubona isho inkosi
But go ye now unto my place which was in Shiloh
Kepha hambani ni endaweni yami eyayise Shilo lapho ngalibeka khona igama lami kuqala nibone ngakwenzayo ngayo ngenxa yobubi babantu bami uIsrayeli
And now because ye have done all these works
futhi manje ngokubani yenzile yonke le misebenzi isho inkosi ukuthi ngakhuluma kini ngivuka kusese kuseni futhi ngikhuluma kepha anilalanga nganibiza kepha nganiphendulanga
Therefore will I do this
Ngakho ke ngiyakwenza kulendlu ebizwe ngegama lami nenithemba kuyo la kulendawo engininika yona nina nawo yihle njengalokho ngenza kulo ishilo
Ngiyakunilahla
ebusweni bami ngizolahla bonke abafowenu njengalokho ngabalahla bonke abafowenu ngisho yonke inzalo yakwa-Efrayimi
Therefore pay not thou
wenake ungakhokheli laba bantu bakhulekeli laba bantu ungabaphakamiseli futhi ukukhala nemikhuleko ngabo ungabanxuseli kimi ngokuba ngikubuzwa uboni ukuthi benzani emzini wakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema na Manje ngifuna kuhumba ngaphambi kokuba ngifunde ivesi lokugcina lalena ake ngiqale futhi manje uNkulunkulu esola laba bantu futhi ethi ningabakhulekeli ngisho ake ngiqale ngevesi leshumi lesithupha futhi ngifunde kuze kufike kweleshumi nesishiyagalombili manje lalelisani
Therefore pray not thou for this people neither lift up cry nor prayers for them
Wena ke ungakhulekeli laba bantu ungabaphakamiseli ukukhala nemikhuleko ungabanxuseli kimi ngokuba angikubuzwa awuboni ukuthi benzani emzini wakwaJuda nasezitaladini zaseJerusalema na
The children gather wood
Abantwana bajeze zinguni, oyise baphemba imililo, abesifazane bagxova inhlama, ukuba benzele inkosikazi yezulu amaqebelengwana, bathululele abanye uNkulunkulu umnikelo wokuphuzwa, ukuba ningicunule.
Now I wish to turn now.
Majenge, fisa kupheke manje incwadini yezenzo esahluko sesikhombisa futhi ngiqale ngevesi lamashumi amane nane futhi ngifunde ngehlele kwelamashumi amahlanu.
Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness.
Wabukhona ithende lobufakazi kobaba ehlane. Njengalokho ekuyalile yena owakhuluma noMose ukuba alenze ngomfanekiso abewubonile.
Which also our fathers that came in brought
ukuthi obaba bangena beloJesu ukho kunqoba abezizwe abaxoshayo uNkulunkulu ebusweni bawobaba bethu kwaze kwaba semihleli kaDavid owathola umusa ebusweni kuNkulunkulu wacela ukufunela uNkulunkulu kaJakobe idokoto kepha nguSolomoni owamakhela indlu. Kodwa phezu konke akahlali ezindlini ezenziwe ngezandla njengokusho komprofethi ukuthi izulu liyisihlalo sami sobukhosi nomhlaba uyise nabelo sezinyawo zami. Ngenjani indlu eniya kungakhela yona na, yisho iNkosi, noma yiyiphi indawo yami yokuphumula na?
Now you can see by the reading of the scripture that
manje ngabona ngokufundwa kombhalo ukuthi lapho ngibeka khona umcabango wami lokukuza phezu ekukhonzeni izithombe kuqala kwasekuqaleni. Ncinyane okwabhalo kuphathelene nokukhonza izithombe. Aziziningi izincwadi ezingachaza ukukhonza izithombe ukuthi yini ukukhonza izithombe futhi noko yizwe igcwele khona.
I think the reason of it is because that it never really been explained to me.
Ngicabanga ukuthi isizathu sakho ukuthi inginxa ukuthi akukaze kuchazwe ngempela kubantu bengazi ukuthi kuyoba yini futhi kube inhlanhla yami futhi inhlanhla yami enkulu empilweni yami ekuhambeni kubone okunye ukukhonza izithombe ukwazi ukuthi kuyini. Bese kuthi ke ekufundisiseni ukukhonza izithombe amaviki ambalwa okugcina isayense ephathelene nezinganekwane, isayense ephathelene nezinganekwane zamaGreki nokukholelwa ezinganekwaneni zamaRoma kwaleke kungibuyisele muva kubone ukuthi bangabulala yini bese lokhu begcina leyonto efanayo iphila. Ngibone ukuthi uma kukhonza izithombe kuselokhu kunjalo njengasekuqaleni. Namuhla ekuhambeni ngibona ukukhonza izithombe bese ke ngibona indlela okwaqala ngayo. Ngifunda ukuthi kwaqala kanjani muva ezinsukwini zasekuqaleni. Ngiyabona ukuthi akukashintshi. Manje ngibese ndiya indiya igcwele ukukhonza izithombe banabahamba emilweni lapho futhi umehluko ngiyacabanga ngenye intambama lapho ngifika eBombay ngabungazwanga leyo ntambama omunye umuntu wangitshela ngingeke ngazi ukuthi ubani wayengubani bebesethempelini lamajeni nje.
And it was either
futhi kwakungaba yishumi nesikhombisa noma isikhombisa izinkolo ezahlukahlukene futhi ngiqinisekile impela ukuthi kwakuyizinkolo eziyishumi nesikhombisa ezahlukahlukene ezahlangana nami lapho ekuphotheleni inselele yizwe futhi nganyinye yazo ngokuqinile imelene noKristu. Izinkolo eziyishumi nesikhombisa ezahlukahlukene futhi zaziye basikhumbulise zintathule zethu ethempelini futhi sangena futhi basihlalise phansi phezu kwemiqamelo futhi kuyothatha isikhathi esithile kudlula kuyo yonke irigamorolo njengoba ngikubiza ngakho esasidingeka sedlule kukho. Kodwa imeya yedolobho yasithatha yasingenisa lapho yoloqobo yayingumhindu okungumohammed futhi umohammed wayengumprofethi futhi waphuma olibweni luka ishmayeli indodana ka-Abraham futhi.
It was to this line that this famous evangelist in the world today
futhi kwakukulolo libo ukuthi lo mvangeli odumile emhlabeni namuhla ukuthi wabalekela enye yendoda abo eyamphonsela inselele kwele manqamu ezwini futhi ngokombono wami umvangeli kufanele ukuthi wathi anginaziphiwo zokuphulukisa kodwa umzimba wethu wamakholwa unokunjalo nginike amahora ambalwa futhi ngizoletha omunye umuntu lapha. ndiyabonga kodwa kusobani kwenzeni lokho kholeke umvangeli wayeyoziveza obani ezinhlanganweni ezazimsekela bese kuthi-ke wayeyophonselwa angaphandle bese kuthi-ke emcabangeni wesibili wakho ngikhole ukuthi ngangiyovumela lowo kakholo nqobe phezu kwezi likankulunkulu uma bengiyonqotshwa bengisaye lokhu ngime labo futhi ngakhombisa ukukholwa kwami nokukholwa kwami kunkulunkulu ukuthi uhlala enguye njengoba abantwana bamehebheru bathi unkulunkulu wethu angasikhulula kulesi sithando somlilo kepha noma kunjalo singeke sakhothama ezithombeni zakho yangikhola ukuthi bekuyoba yinto enobuqhawo kakhulu bese kuthi-ke futhi njengodokotela wesayensi ezenkolo futhi owaziyo ngempela umbhalo njengoba umvangeli omkhulu enjalo futhi indoda ayinamandla ayiyo ngikholela ukuthi ngangiyomphosela inselele phezu kwezu ukuthi ujesu wayengukristu noma qabo noma ngabe umohamede wayengumprofethi futhi wafakazelwa ngebhayibheli lakho qobo uma lokho bekuyoba ubizo lwami ebhayibhelini njengoba kunjalo alokumvangeli ukukuchaza ngabe ngithathe lokho kuma esikhundleni sokubalekela nje futhi ngihlehla lokho kwabonisa lokho akubonisi leso sibindi sangempela somkhristu wangempela ozoma lapho aphile nomafe unkulunkulu uyakwazi ukukhulula ngikhole ukuthi ngabe ngabiza isandla sakhe kulokho kodwa bayakhohlwa ukucabanga ngebhombeyi lapho umuntu oyimpumputhe lapho abakwamohamede ngalobo busuku owemukele ukubona kwakhe emhlanganweni babengeke bakuphathe lokho kodwa nokho-ke laba bantu abasibo abazenzisi bangabantu abaqothe abantu njengawe kanye nami futhi ngezinye izikhathi ngaphezulu kokuba sinjalo lapha emelika abasibo abazenzisi bakholwa ngempela yilokho futhi bakwenze ngakho konke kukubo ake ngikunike into ethile ncane kukhonzeni izithombe ngiyalikhotha igama likankulunkulu ongunkulunkulu wabahamba emlilweni kodwa isithombe sibaziwe esikhulu esinokukhulu kakhulu esikhulu into ethile efana nobuso bomuntu uhlobo lobuso bufana netshe liyigugu elibaziwe nezinkulukazi izindlebe ezinkulu nokuzokuzwa zonke izono zabo nokungena okunye namakhulukazi amatshe abomvu ayigugu amakhulu njengamacici kwezawo ezindlebeni zakhe lapha ukuthi mhlawumbe bekungabiza isigamu sezigidi isiqeshana mhlawumbe lokho kungahle uhlawumpiselwe ngaphezulu kungahle kuhlawumpiselwe ngaphansi kodwa wo amagugu abizayo anjalo kulesi sithombe futhi umphristi ethempeli letha umlimi ompofu kadingeke ukuba nje ojwayelekile akudingeke ukuba kube ngumuntu okhethekile kuyindoda nje ejwayelekile umlimi ofuna ukubonga unkulunkulu wakhe ngesivuno esihle futhi ekwenzeni lokho ubonisa ukukholwa kwakhe kunkulunkulu njengoba yeza ethempelini futhi ubusiswa ngumphristi wakhe bese kuthi-ke ukuwalungele kuhamba adlule echibini lamalahla angamafidi amaningi ukujula lamafidi amaningi ububanzi futhi waphesheshwa ngezishayisa moya aze abe ngukushisa kumhlophe manje lokho akugqokisiwe kuyiqiniso uhamba phambi kwesithombe evuma izono zakhe kulumphristi futhi bathulelela amanzi phezu kwakhe amanzi angcwele nokuyena okunye lawo umphristi awabusisile bese kuthi-ke izikhathi eziningi bathathe ihuku elikhulu ihuku lenhlanzi elikhulukazi elikhulu mhlawumbe isigamu seyintshi kuya emakoteni amathathu ukunqamula idayamitha ukunqamula kusukela esihlokweni endaweni engemuva yehuka futhi bafaka ibhola elincane lamanzi kulelo njengomhlobiso wesihlahla sikekhisimuzi nebhola elincane bese eligcwalisa ngamanzi ukuze alenze lisinde futhi bathatha ngokwangempela izinkulungwane zalawo futhi bawahuke enyameni yabo bewadoncula lapho engena enyameni yabo bawadonze ukuba badlule ekuhlushweni ukuze bajabulise unkulunkulu wabo isithombe abasibo abazenzisi kodwa-ke izikhathi eziningi bakhiphela ulimi lwabo ngaphandle bese behlaba imfoloko kulo ukuba idlule olimini lwabo futhi likwenyuke kudlule ekhaleni labo futhi likuhlanganise ndawonye bathathe imicu yokuthunga bese bethunga umlomo ndawonye uma belowo osho izinto ezingalungile futhi ukuhlushwa kunje bese-ke behlala phansi ngakuleli chibi elikhulu lomlilo babulala imbuzi ngozi ukunxusa isithombe ukunikela ngempilo yengezono zabo futhi bekufanele uzwe ukukhala lapho leyo mbuzi ibulawa bavuma izono zabo kuyo futhi babulale imbuzi bephonsa bethathe igazi njengomhlatshelo.
And then if this firewalker, if he gets scared and runs to fire,
uma lono uhamba emlilweni uma esaba futhi egijima edlule emlilweni ulethe ihlazo phezu kwakhe uqobo kodwa ufanele ahambe ngane futhi engatatazeli kulamalahle omlilo futhi ngezinye izikhathi maningi kangamafithi ayishumi nanhlanu ukujula lamalahle omlilo futhi mhlawumbe ishumi nanhlanu mhlawumbe amafithi ayishumi nanhlanu ukujula futhi mhlawumbe amayadi angamashumi amathathu noma amayadi angamashumi amane ubude futhi cishe mhlawumbe ayisishiyagalombili noma amafithi ayishumi ububanzi futhi ashisa okumhlophe futhi akagqoke lutho ngaphandle kwendwangu okufana nesibhinco sokhalo esisongwe maphakathi naye futhi uphuma lapho neulenga konke lokhu futhi opha namahuku ezinhlanzi nakho konke okusemzimbeni wakhe ezisebenza ngokwakhe kubeni mahlakahlaka kuze kuba yilapho ukuxaza kwamathe amhlophe athululeke vele emlonyeni wakhe futhi nangweze ehamba kulowo mlilo futhi ehamba ephumela ngakolunye ohlangothi engalimele hlobo emlilweni futhi mhlawumbe izinyawo zakhe zijula kangako imilenze phansi phakathi emlilweni amafiti amabili noma ngaphezulu lapho ihamba idonsa ekhuphula lawo malahle ashisa okubomvu enyameni yakhe yomuntu ihambe dabula kulowo mlilo futhi aphume ngakolunye ohlangothi engalimele ungabheka izinyawo zakhe akukho kuhwayeka noma ukuhashuka.
And in watching so and thinking if a sacrifice to a pagan idol.
Futhi kubukela kunjalo nokucabanga uma umhlatshelo ezithombeni zomhedeni negazi lembuzi ngokukholwa kokunjalo bekuyovikela umhedeni emlilweni ngabe igazi likaJesu Kristu beliyolenzelani khona kuNkulunkulu ophilayo na.
Now, idolatry is a strange thing. Down through the ages we've had it ever since the beginning of time.
Manje ukukhonza izithombe kuyinto exakile ezantsi eminyakeni sike saba nako njalo kusukela ngiqagele ukuqala kwesikhathi. Manje inqubo yalokhu kukhonzwa kwezithombe ngumuntu obeka izithombe alungise izithombe khona ke uyangena futhi azilungiselele lokhu kukhonza ubukhulukazi.
Now he believes that this idol is made in the image of some god that he doesn't.
Manje ukhona ukuthi lesi sijombe senziwe ngomfanekiso womunye uNkulunkulu ukuthi akasoze angagaza mbona ngale simo ngakho ukholelwa ukuthi usemfanekisweni walesi sijombe asenza kuNkulunkulu. Manje ungakuvumeli lokho okukushiye izithombe zisesijombeni sikaNkulunkulu engelekwane lowakholwa ukuthi nguye.
Then he goes to before this idol and prostrates himself.
Kodwa ke uyaphambikwa lezi sijombe futhi akhothame futhi akholwe ukuthi uNkulunkulu ongumuntu ongabonakali wehla kulesi sijombe futhi yena ukholela ukuthi ukhuluma kuNkulunkulu ngalesi sijombe lowo uNkulunkulu uzilethe yena uqobo kulesi sijombe futhi ayiphendule. Futhi abaningi benu bafundisi lapha lowo thathe isayense ephathelene nezinganekwane ngisho nalabo oNkulunkulu babe nezimpi omunye nomunye basho futhi konke ngalezo zinsuku.
Now, in other words, the God hypnotizes himself.
Manje, ngamanye amazwi uNkulunkulu wazithwebula yena uqobo ekumeni kwakhe kungaphezu kwevelo kulesi sithombe futhi aphendule isikhonzi ngalesi sithombe.
And the worshiper in some kind of a built up
futhi sikhozi ngolunye uhlobo lomuza wedla ingozo wakhiwe ukholelwa ukuthi lesi sithombe sikhuluma kuye enhlizweni yakhe futhi uthethelelwa ezonweni zakhe nokuyini okunye ngalesi sithombe ngokucacile kubonisa ukuthi ngudevele udevele okwenzayo.
And they just don't just do things
futhi bazenze nje izinto mahlaphahlapha abanye babo bayakwenza kodwa kunabakhonzi beqiniswa ngempela balezo zinto. Isibonelo, nginganitshela izindatshane ukuthi labo develi kulezo zithombe benza kanjani zonke izinhlobo zezinto, benze igazi liphume ezintweni nakho konke okunye, bangodeveli. futhi uma ungakholelwa kukhona udeveli wangempela, awukholwa ukuthi kukhona uNkulunkulu impela, ufanele ukholwe ngokuphambene nalokho izizathu ezimelayo neziphikisayo. Ngakho kukhona udeveli wangempela futhi ungumuntu, hhayi umcabango, ungumuntu. Manje kukhona ukufundisa okuqhubekayo okuthi udeveli ungumcabango nje omubo utshelayo. Qhabo, qhabo, kunjalo, udeveli ungumuntu.
The same people believe that the Holy Ghost is just a
good thought. Bafana nayo bakhona ukuthi umoya ngcwele ungumcabango omuhle nje owuthelayo. Kodwa ungakholwa yiloko. Umoya ngcwele ungumuntu. Ungumuntu kaKristu ngesimo somoya. Manje laba bakhonza izithombe ukuthi ninemibhalo yenu ilungisiwe noma izindawo zemibhalo yenu ngingahle ngibhekisele kweminye yayo emizuzwini imbalo imibhalo singathi sifunde eminye.
Now these idolaters prostrating themselves.
Manje laba bakhonza izithombe bezikhothamela bona ngaphambi kwezithombe bekhona ukuthi uNkulunkulu abamkhonzayo umelwe kulesi zithombe.
Have you got that? That the worshipper.
Manje, ngabe ucholile lokho ukuthi isikhonzi asishuye umzenzisi na impeleni sibamba ukuthile okukuleso sithombe ngoba kuyamphendula wenza ukuthile ukuthola kuleso sithombe okunguNkulunkulu engelekwane hayo ngempela. Futhi isikhathi eziningi udevel ungena kulezo zinto, futhi udevel ungena emihlanganweni ngesinye isikhathi futhi azifanise yena uqobo njengoNkulunkulu. Ngikubonile lokhu enkonzweni yami. Manje kubulani lokhu nje kuyini, siyafundisa nje kulokhu kuza. Futhi ngifuna leli bandla lapho sengisuka ngingene enkonzweni lapha ukuba ngiphumele masimini. Ngifuna wena uhlale nomilusi wakho bese uhlala nokufundisa okufundisiwe lapha.
Stay with this word, don't you?
Hlala nalelizwi ungalingi ulishiya. Hlala ngonezi kungena indaba ukuthi kuza noma kuhambane. Hlala nalelozwi nebo manje futhi nje ngenxa yokuthi ngiyahamba ngingomunye wabelusi lapha. Futhi neveli ufundisa into efanayo ngiyifundisayo. Ngakho uzali ngqo ebandleni futhi nilalele izwi. Ngazi lapho ezongiholela khona. Ngitshele umngami kulokhu kusa etafuleni. Kube khona okuthile kimi obekumemeza kakhulu yonke le minyaka. Ngizothola ukuthi kuyini. Manje angazi ukuthi yiphi indlela okuzoholela kuyo. Lapho okuzoya khona. Kodwa lapho engiholela khona ngiyomlandela.
Now. Idolatry.
Manje ukukhonza izithombe kusekhona namuhla, sithola ukuthi sithola abantu beze eyathare futhi nokusho okuphuphuthekile kwabafundisi abayizimpuphuthe bayothi vula nje ukhohlwe yikho konke wenze inkondo yakho ingabi nalutho, uzoba ngu-Eliya, uyoba yilokhu lokho noma okunye, yeka amanga. Uzi kuNkulunkulu lokho ngokuvula umphefumulo wakho kuzo zonke izinhlobo zemimoya kadevel zingene. Ungakwenzi lokho, ufanele ukhubule ukuthi kukhona udevel futhi ulingise uKristu ngakho konke cishe impela.
I was reading in the life of St. Martin.
Ngakufunda empilo kaMathilo Ngcwele sikathini esidile sedlule ukuthi lapho umfana empeleni wayeyingena lesiliza futhi wathi uNkulunkulu wayembizile ukuba abe ngomunye wabaprofethi basendulo. Nilaleleni, ngikomunye wabaprofethi basendulo. Futhi sikhona uMathilo kusobala wayengeyilalele into enjalo. Ngabo abakukholwanga ngoba impilo yomfana yayingahambisani kuko. Ekugcineni wathi ngizofakazisa kini ukuthi ngibiziwe kuba ngibe umprofethi omdala. Umfosi emusha nje wathi kodwa ngibiziwe. Nebo isiphiwe nokubizwa kungaphandle kokuphenduka. Nebo basuka ezwini futhi uma usuka ezwini ungena kwinoma yini. Futhi lomfana wathi namhlanje busuku maphakathi kwamabili uNkulunkulu uzonginika ingubo ende emhlophe ukuba ngihlale phakathi kwenu nayo ukukhombisa ukuthi ngikumprofethi omdala. Ngakho ba ngalobo busuku bonke balalela futhi benyenyeza ngena nabantu behamba Fidufani, wemukele ngubo yende mhlophe. Lapho isivakashi sesihambile, bahamba base bebuke ngubo yende yayingeyokobe yangempela. Ingubo yende mhlophe ibukeka iyinhle kakhulu, kodwa bishopu mdala akakutholanga nje lokho. Kwakungabonakali kuyikho ngoba nje kwakungekho ngokomphalo. Ingubo yende mhlophe. Kuthi lapho esenzile, bathi thatha le ngubo yende bese uhamba ume phambi kukamatshila ngcwele. Leyo ndoda kaNkulunkulu. Uthi wayengena kukwenza, wayengena kuma phambi kwalowo mprofethi uqobo, wayengeke eme, futhi bamphoqelela ukuba kwenze, futhi lapho beqala ukumthatha ingubo yaphelela emoyeni, futhi yaya ndawo ndawo, abazange ukuthi yeye kuphi, yabo lapho isilethwa kwelamanqama.
If you've got genuine gold,
ubone igolide loqobo udingeka ukukhathazeka ngokuthi ingabe lilungile namaqabo kuzomela izivivinyo noma ikuphi futhi umoya wangempela kaNkulunkulu uzosimela izivivinyo ngoba uvivinywa ngezwi likaNkulunkulu phezu kwalelidala ngizo lakhe ibandla lami. Ngike ngabona abantu bengena kuhayizeni abantu abalungile manje ningabona ukuthi kungani ngingafuni le lethe iphithengiswe. Ngibone abantu abalungile nabantu bepentekostali abelusi ababengaqoli abantu bangena ekuhayizeni futhi bashaywe iziyezi nako konke kunjalo futhi benza izinto futhi ekugcineni babagijimise bangene esikhungweni sezinhlanya kwakuvula inhliziyo yabo. Abantu abamsulwa nodeveli bangena futhi bathatha indawo kukhona udeveli ongempela. Bengifunda lapho omunye wafika ngikholwa ukuthi kwakungu Irenaeus noma uMartino oyedwa abanye bezifundisa zeBhayibheli abawazi kangcono amavesi kulokhu kunami. Waye nomkhelo wegolide ekhanda lakhe embethe ingubo yende emhlophe izicathulo ezimbozwe ngegolide futhi wayesethi nginguKristu ngivume. Lowo ngcwele wayengena kukwenza lowo mprofethi wangempela kaNkulunkulu wama lapho walinda futhi basho kabili noma kathathu kuye. Ngiku Kristu ngivume wathi uKristu wethu akafiki kanjalo.
You got to know the word.
Ujalo umele ulazi izwi. Hlalani ezwini yabo impi enkulu seduze. Manje sidlale ibandla eminyaka neminyaka. Kodwa ihora selifikile manje ukuthi lapho oJebri noJane bezomelana noMose njengoba iBhayibheli lathi bayokwenza. Futhi kuzoba yimpi yangokomoya inxabano kuyoba khona abanye beqhubeka nje ibandla lehlelo lizovele liqhubekele ngo ekubuseni futhi liqhubeke ngendlela elihamba ngayo. Kodwa ngiqonde ikhola langempela leqiniso liza kuleyo nkundla yempi futhi ubufanele ube nolwazi kangcono ngamavesi futhi wazi ukuthi wenzani noma ungathatha umoya omubi kalula kakhulu futhi ungazi uma kuphambene nalelizwi ungakukholwa. Dala nalelozi. Ukukhonza izithombe kudala. Kudala lapha United States. Futhi minyaka edlule amandiya asePueblo naBali, Arizona. Ayeno kukhonza izithombe. Futhi lokho kwakungukuthi. Ayeno unkulunkulu wemvula. Futhi unkulunkulu wemvula wayethatha umfuthu uloteka. Futhi benza umfanekiso wofuthu lwasedokeni. Futhi bafaka amabhadubhadu phezu kwalo lonke nje ngokungathi luphuma odakeni futhi babezoziphonsa bona uqobo ngaphambi kwalolu futhi lwasedakeni bekhona ukuthi kwakukhona unkulunkulu wemvula owehle wangena kulolu gogo lofuthi lwasedakeni futhi wakhuluma nabo ngalolu futhi lwasedakeni ngoba babekholelwa ukuthi wayehlala odakeni nasemsokameni futhi wayengunkulunkulu phezu kwalo babenesayensi ephathelene nezingalekwane nje inkolelo yakhiwe ukuthi kuyiqiniso. Manje futhi babekhonza odeveli ngokwenza kanjalo ukukhonza ufuthi lwasedakeni becabanga ukuthi kwakungunkulunkulu wemvula. Balethe umoya phezu kwabo impela ngoba bavula izinhliziyo zabo kuwo kodwa kwakungumoya ongalungile.
So many people today.
Abantu abaningi kakhulu namuhla bavule izinhliziyo zabo entweni engalungile. Uthola umoya ulungile kodwa izikhathi eziningi uphambene nezwi uthi izinsuku sezimangaliso seledlule. Ayikho into enjalo efana nalokhu noma lokho. Khumbula lo ngudeveli ngaphansi kokuzifihla kobuKristu. Kulunkulu sisize lapho sesifika ezansi kulokhu kulandela emva kwesikhashenyana ukuthi uyakubona niyabo ukuthi ungumoya omubi ekuzifihleni ngobuKristu kodwa kusiyo umoya kaKristu ngoba umoya kaKristu uza ezwini ngaso sonke isikhathi akakwazi ukuphika izwi lakhe uqobo.
Now when Christianity came to Rome,
manje ngenkathi ubuKristu bafika eRoma, eRoma kulona impela idolobha iRoma lalinamathempeli abahedeni angamakhulu amane ngaphakathi kodonga olungabamayela ayisikhombisa, amathempeli angamakhulu amane abahedeni futhi ayengowonkulunkulu nonkulunkulukazi, onkulunkulu nonkulunkulukazi, abesifazane nabesilisa, onkulunkulu amakhulu amane ehlukahlukene abo, kucabange amakhulu amane.
Now, that's what Paul found when he came to Rome.
Manje yiloko Paul akuthola lapho efika eRoma, yiloko uAquila noPriscilla ababenakho ngenkathi bexoshwe ePentecost futhi basungula ibandla eRoma, yiloko abangena kukho ukukhonza izithombe kwabahedeni. Ngoba abantu abacelela ezigidini ezimbili eRoma, indawo yakhele idolobha yeRoma, okungukuthi izigqila kanye nabahlali basemadolobheni abangaphandle nokunye nokunye. Abantu abacelela ezigidini ezimbili, kodwa izindonga ezizungeze iRoma zazingamamayela ayisikhombisa. Futhi ngaphakathi kwalawo mamayela ayisikhombisa, khona impela ekugcineni kwentaba kwakungamathempeli abahedeni angamakhulu amane, awonkulunkulu nonkulunkulu.
Now, I'd like to speak here just a moment on something.
Manje ngikathanda ukukhuluma lapho umzuzwana nje ukuthi ile ngikuthathe emilandweni futhi nginokukodwa lapha nami indlela abangena ngayo kukhonzeni ukuthi bafike kanjani kukhonzeni na ngheteni wafike kanjani kukhonzeni na.
The first thing he did was go to the temple.
Ndiye uqala yenza ngokungubuye ethempelini futhi athola umpriesti, umpriesti ongumedeni. Kodwa ke wayezomnika umnikelo wemali eningi kangako bese kuthi ke umhlatshelo isilwane ukunxusa uNkulunkulu ayezokhuluma kuye. Kulikezinye zikathi ethempelini lilodwa bekuyoba khona uhlobo olungaphezu kolulodwa oluhlukile lukaNkulunkulu. Kuyoba khona onkulunkulu, onkulunkulukazi, nakho konke okunye ethempelini lilodwa. Ngakho umpristi wabahedeni wayeya kuye futhi yamnika imali ethile, futhi umpristi wabahedeni wayembuyisela ikhandlela, ikhandlela elakhiwe ngamafutha esilwane elijwayelekile. Bese kuthi-ke isikhonzi sithathe leli khandlela ngemva kokuba sesikhokele umpristi, sathatha leli khandlela futhi siya ngale kuleyo altare elithize lalo nkulunkulu esifuna ukukhuluma kuye. Futhi kuleli tabanekele kwakukhona umlilo lapho umhlatshelo wawuzoshiswa khona.
At the foot of the statue, the big bronze temple or idol,
onyaweni lesithombe sibaziwe ithempeli elikhulu lethusi noma isithombe, futhi wathatha leli khandlela futhi walokhela emlilweni wase-altare, umlilo we-altare wesithombe, wokhela ikhandlela futhi wehlela onyaweni lwe-altare ngaphambi kwesithombe, futhi wabeka leli khandlela phansi. Futhi emva kokuba esebeke ikhandlela phansi, ngicabanga ukuthi kunjalo uNkulunkulu othile phakathi kwabo bonke abanye onkulunkulu uyokwazi nje ukuthi yisiphi sezithombe ezibaziwe ayefanele ukungena kuso. Wena uyazi ukubuyela futhi ukhulume kuye kungani ikhandlela angazi, kodwa wayezobeka phansi ikhandlela okhele imililo yase-altar.
And then he would go back out in the floor of the tabernacle.
Bese kuthi ke wayeyobuyela muva phandle kwiphansi letabenekele futhi lapho wayeyokhothama kwiphansi, futhi lapho wayeyobeka khona wonke umphefumulo wakhe, wonke amandla akhe okuqina emkhulekweni wakhe, futhi akhuleke kulo Nkulunkulu omkhulu wohlobo oluthile. Inkolo eyenziwe uNkulunkulu wenganekwane, akhuleke kulo Nkulunkulu kuba ehle kulo mfanekiso bese kukhuluma kuye.
It said that one of the emperors,
wathi umunye wababusi wayengakhothama kakhulu yena uqobo phambi komfanekiso ka-Apollo, ukuthi empeleni angasho ukuthi wezwa amaphimbo evele evele esithombeni empendula ezikhothamisa yena uqobo. Wena kungathi unesisikhathi kwenye Branham ngabe walizwa iphimbo na angikungabazi kodwa lokho akwenza kodwa kwakuyiphimbo likadeveli yayingekho into enjengoJupiter uNkulunkulu labo bonke labo abanye uNkulunkulu ababenabo kodwa bazikhothemisa bona uqobo futhi balala lapho futhi bakhonza bakhonza lo uNkulunkulu ongaqondakali ababengazi lutho ngaye ngenkathi umoya wakhe wawusezithembeni ababecabanga ukuthi wayebukeka kanjani Enzo mfanekiso kuye futhi lokho wathola umusa kuye bese ke benza umnikelo kodwa ke lapho ezithole sesebenzeke wonke kuleli dlingozi uphinde nyuke futhi ngaphambi kwesithombe futhi ngalesi sikhathi umpristi wabayeteni umehlisele okunye ukudla nokuphuzwayo futhi wakubeka ezinyaweni zesithombe Bese kuthi ke manje nginakho kubhale phansi lapha kuleli khasi ngiyakufunda ngokuqondile yabo futhi wayeyoya phansi enyaweni lesi sithombe futhi athathe okunye kwalomnikelo wokuphuzwayo futhi akuqhabule bese edla kancinyane kudleni bese ekuthela phezu kwezinyawo zesithombe
What was he doing? Having communion with devils. Communing with devils, gods and gods.
Ebale sithe lo devil yebona ukuxoxisana lo devil onkulunkulu nonkulunkulukazi nje uhlobo olungoko mfanekiso womkhristu exoxisana lo khristu yedle isidlo lolo kwakuluhlobo ukuthi ibandla lokuqala noma izithunywa zokuqala zevangeli ezavela eRoma zakusungula ngokukulaba bantu kulolu hlobo lokukhonza
Baal was the most noted god.
Ubali wayengukunkulunkulu owaziwa kakhulu waye yonke iminyaka kwezithombe wayengubali BALI wayengukunkulunkulu welanga wathi ukuthi ke wayenona nkosikazi uNkulunkulu wenyanga uNkulunkulukazi uEsther ISHTAR uEsther futhi buphumisela ngokuthi ASTARTE Estrade
It's on the Roman coin. She was called the goddess.
Uzothambini lemali yaseRoma wayibiza ngonkulunkulukazi. Unkulunkulukazi wenyanga noma indlovukazi yezulu nina wonkulunkulu. Unkulunkulu wenyanga futhi unkulunkulu welanga kwakungubhalimu. Ngakho cishe bonke abahekeni balikhonza lelo langa ngisho namandiya ayenza okufanayo lapho sifika sathola imelika lapha ngenkathi imelika isungulwa buza obaba bafika lapha bathola ukuthi babesakhonza ilanga
because in this they worship
Baba kuloku bakhonza ngendlela ababekhonza ngayo onkulunkulu nonkulunkulukazi eRoma ngenkathi uKristu efika eRoma
Now in my travel I have
Manje ekuhambeni kwami ngiqaphelele ukuthi ukukhonza izithombe akukashintshi kanti futhi ubuKristu ubeqiniso abukashintshi kokubili kubambe izindawo zakho futhi uyoba njalo kuze kube sekufikele inkosi uJesu lokhu ngizothande ukukhuluma nje kancanyana ukuze nithole umqondo wakho futhi uma ungowomoya ngempela uzokubamba
because that
Ngenxa ukuthi uPali wayengukunkulunkulu welanga amaqabelengwane yenziwa futhi Jeremiah wathi lapha sikhulume ngakho emizuzwini embalwa edlule abesifazane babenzele uPali amaqabelengwane uNkulunkulu welanga Kuzizathu yathola kamuvunyana ukuthi ezathu sasehlukweni uma ukufunda ukuthi bathi uma singakhuleli kubhali khona ke izitshalo zethu zizofa ngoba uPali wayengukunkulunkulu wemvundo ngamanye amazwi siyazi ukuthi ilanga lenza izitshalo zikhule kodwa umprofeti wabatshela ukuthi ingenxa yokuthini mshiyile uNkulunkulu ingaleso sizathu izitshalo zenu zingakhule kodwa bakhonza uBhali bathi bayokhonza benze iminikelo kuye manje uMbhali enguNkulunkulu oyindilinga manje bamba lokho yizwi ngezwi futhi uzothola konke ukuphela kwalomlayezo uNkulunkulu wayenguNkulunkulu oyindilinga uNkulunkulu welanga babena mabuleti amakhulu kakhulu ethusi ayeyobonisa ilanga futhi ebukeka njengomlilo bese kuthi kezinga uJeremia asho lapho ukuthi besifazane babebhakela ubhali lamaqebe lengwane ukuthi ayenziwe indilinga njengelanga. Awu manje-ke ayebekwa phezu kwe-altare i-altare labahedeni benzela isindo futhi benza izindilinga njengelanga noma njengenyanga ngoba kwakungunkulunkulu welanga noma unkulunkulu wenyanga. Ubhalim kwakungukuthi ukuthi sathi ungunkulunkulu waza zonke izimvu wenza konke kukhule.
Now the early church come facing this when they come into Rome.
Manje ibandla lokuqala liza libhekene nalokhu lapho lifika eRoma futhi kuyashiwo futhi kuyakholakala ngebandla laseRoma noma ngebandla lamuhla noma ibandla leRoma Katolika yalibizwa ngokuthi iKatolika. Sonke sikamaKatolika siyibandla elikatolika sikamapostoli abaKatolika. iKatolika lisho ukuthi imhlaba jikelele ukuthi siyibandla lomhlaba jikelele lokholo lobupostoli. Yebo mnumzane, kukhona umehluko phakathi kwamabandla amabili, elinye lawo laliyiKatolika umhlaba jikelele lobupostoli, elinye lalingamaRoma aKatolika. Futhi kwashiwo ukuthi uPetro noma baya kukhona ukuthi uPetro wasungula ibandla lamaRoma. Ngifuna umbhalo, ngifuna indawo ngasho ukuthi uPetro wake waba seRoma ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Njengoba ibandla lamaRoma lasho, waye lapho kusukela ngo-41 kuya ku-46. Futhi ngaleso sikhathi esifanayo, uClaudio wayengumbusi eRoma okwenza wonke amaJuda ashiye. Funda izenzo zesakhiwo seshumi nesishiyagalombili futhi uzothola ukuthi uPawulu lapho ngenkathi enyukele e-Efesu wathola u-Akhwila noPrisila kungukuthi empeleni babengamaJuda futhi babekhishiwe ngesikhathi sokuhlushwa futhi babelapha ePalestina futhi ngoba uClaudio wayeyale wonke amaJuda ukuba ahambe kokubili amaKristu nebandla lomthetho. U-Akhwile noPrisila basungula ibandla Roma futhi kwakudingeka bahambe ngenxa yokuvuka kukaClaudio. Wayethathe wonke amabandla noma amaKristu nawo wonke amaJuda aphuma Roma.
Now Peter being the bishop of
the church. Manje Petro ngibishop webandla futhi ngikukhombisa umbhalo uthi nguphansi kungenani cishe iminyaka engamashumi ayisikhombisa ukuthi uPetro agagaza aphuma ePalestine khona ngqo empalweni.
And you say that
Peter was murdered. Roma futhi uPawulu wanqunywa ekhanda eRoma. Lokho kuyimfundisoze ngifunde zonke zabafela ukholo engingazithola futhi akukho nayinye yazo ezibalula noma yini ngoPetru noPawulu nayinye ebulawa eRoma. Kweyabafela ukholo esemthethweni yasekuqaleni singayifunda ayikho yazo esho noma yini ngakho wayengekho kuyimfundisoze. Ngilapho kuvezobali kwedeni ngakho kezi sizokwenza lokho ngosizo lenkosi nezwi layo niyabonje ukulikhombisa ukuthi ibandla likanjani uyampopoloza ngeKatolika kodwa nje linda imizuzu embalo.
Now we find out
manje sithela ukuthi emva kokuba u-Akhwile noPrisila ngokusho kombhalo wakhishwa eRoma ibandla elincane lashiywa njengentandane. Bonke ababephakathi lapho babengabahekeli abaphendukile abawelela ngapha abangena ebandleni lamaRoma lamaKristu. Ibandla langalesekuqaleni ukuthi u-Akhwile noPrisila nabanye abathi ababe babili ababesungulele libandla futhi balikhulisa. Kuleke sitshela ukuthi ngokushesha nje lapho sebehambile ukuthi benza amabhishobhi babo basebethatha imfundiso yabo baseke bengenisa ukuthola umusa kumbuzi uConstantine nalabo abafika kamuva ukuthola umusa ngoba babefanele bathele amalungu phakathi lapho ukuba babe nokuma kwezombusazwe kwesizwe. Bangenisa amalungu ebandla futhi bebangenisa kokuphelele nje ukuvuma engazi lutho ngoNkulunkulu kunabanye balaba bandla esinabo eMelika benza namhlanje.
Just as a profession which is a great
njengokuvuma nje okwakungumthamo omkhulu kubo ukuba bavume uKristu omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu wabo futhi phakathi lapho bangenisa emthethweni sisekelo wabo webandla imikhosi yobuhedeni.
Now the Roman priest. Then they adopted this.
Manje umpristi wabaRoma khona-ke bangenisa lokhu ngokuthatha nokwenza isidlo. Into kuqala ekhuphukayo kwakungukwenza isidlo esikhundleni sephasela eliphukile njengomzimba kaKristu. Bona bebayolenza libe yindilinga njengelanga noma njengenyanga, futhi kuze kube yilolu suku lisayindilinga. Impela luseyindwe cwane yindikilizi, futhi hhayi ucaza luphukile lomzimba wakhe liyindilinga futhi lubushelelezi. Abaphristi bamaRoma namuhla babeka lelo ngcwecwana oluyindilinga yalitshala bese belubise ngokuthi umzimba ongempela kaKristu. Manje kunokuzikhelelanisa kukhulukazi phakathi kwamanye ama-episkopaliyeli nokunye nokunye kuthi ibandla likaNkulunkulu liphezu kwaleyo ndaba, noma ngabe umzimba wangempela noma lumelela umzimba. IRoma likaNkulunkulu lithi ngumzimba wangempela ngoba lowo kwakungumzimba wangempela kaBhali, uNkulunkulu welanga owazibonakalisa yena uqobo kulolo cezu lwejusi futhi walenza indingilizi. Kukotafula lamaKristu elinesinkwa siyindingilizi kulo. Khona-ke babefuna kubhekana nempumalanga nokunye nokunye njengoba benza ekukhonzeni kwabahedeni, futhi bangenisa abesifazane nokunye nokunye njengalokhu bebehlale benza njengabahedeni kunkulunkulukazi nokunye nokunye. Manje basanda kwehlisa uWestrat base bemisa uMariya bamenza indlovukazi yezulu, bemisa uJupiter bamisa uPetru. Futhi badingeka abatshele imfundisoze ukuze benze lokho. Ngenkathi u-Aquila noPriscilla sebebuyele emuva emva kweminyaka eyishumi nantathu yokubusa kukaClaudius, khona-ke sebebuyele emuva batshela ibandla labo selinikelwe ngokuphelele kukhonzeni izithombe, kodwa laselikhule laba yilikhulukazi into enkulu. Ukuze bangenise lokhu bafanele ngokuphelele basuse iBhayibheli. Manje ngingumerishi nginalena bayibiza ngokuthi amaqiniso okholo lwethu engeyomphristi kuphela nokunye nokunye, futhi ngazi lokhu ngezingxoxiswano nabaphristi. Umphristi ngeke kuphikise ngebhayibheli, ibhayibheli lingenye incwadi nje kuye. Lapho lona lapho bishopi Shin washo lapha cishe eminyakeni emibili edlule ukuthi noma ubani owazama ukukholwa ibhayibheli wayefane nohambe emanzini yanodaka. Abalikholwa lelo baqala lapho futhi bathi uNkulunkulu usebandleni lakhe hhayi izwi lakhe. Lo mpristi phezulu lapho emgwaqeni lowo sanda kuzele inxuxusane kamuva phezulu lapho e-second heart wathi kimi, noma leli bandla phezulu emgwaqeni ngiyakhohlwa ukuthi liyini. Ngicabanga ukuthi libizwa nge-second heart. Uza kimi mayelana nompapathizo uMary Elizabeth Fraser owayehlubukile wasephenduka waba yikatolika. Wathi ngabe wampapathiza na? Ngathi yebo. Wathi wampapathiza kanjani na? Ngathi ngompapathizo wamaKristu. Wathi uqonde ukuthini na? Ngathi munye kuphela umpapathizo wamaKristu. Wathi uqonde ukuthini ngokuqinisa na? Ngathi yebo mnumzane. Wathi wamqinisa khona-ke egameni likaYise indodana nomoya ongcwele. Ngathi lowo akusiwona umpapathizo wamaKristu. Ngathi umpapathizo wamaKristu ngokuqinisa egameni leNkosi uJesu Kristu. Wabhala phansi wathi ungasifungela yini lesi sifungo futhi noma lesi simemezelo kumbishopi na? Ngathi uma ingakwazi ukukholwa yizwi lami makakwenze ngaphandle kwalo. Ngathi angifungi ngalutho. Yabo futhi wathi futhi ngathi kungesikho ukuzikhukhumeza mnumzane, kodwa ngiyazi ukuthi iBhayibheli lathi ungafungi amazulu noma umhlaba ngoba uyise nabelo sezinyawo zakhe nokunye nokunye. Asifanele senze lokho. Wathi kuyaxaka ibandla likaKatolika lalivame ukupapathiza kanjalo. Ngathi nini nini yabo, kodwa bayatsho ukuthi bakwenza. Ngoba ngokusho ngokusobala babenjalo, futhi sonke sasimunye ekuqaleni, futhi ku-imvelaphi imvelaphi vele Pentecost. Lokho ngokuqala kwebandla lokuqala, noma kuphi noma ubani angakhuluma ngakho. Ibandla lamaKristu liqale Pentecost ngesehlakalo sePentecost, abantu bePentecost, ubhapathizo ePentecost, konke kuvele ebandleni lokuqala ePentecost. Manje qaphelani, manje sithela ukuthi khona-ke ukuthi kwakudingeka baphume ekufundiseni kweBhayibheli ukuze babe nalezi zinto ukuba bajabulise amabusi nokunye nokunye ukungenisa ubuhedeni.
Peter was a Jew. Is that right? Could you imagine?
Manje bhekani uPetro waye ngumJuda ngabe kunjalo na ubungamtabanga uPetro ongcwele mukela umqondo wokubisa izithombe ebandleni umJuda waye ngavunyele ukubuka ngisho nasesithombeni na ubungamtabanga yenze into enjalo na hayi uPetro ubungamtabanga ethi yonke imibhalo yami emuva lapha ekuqaleni yonke yayiliphutha ngizolahla nje phansi kanje ngizophila njengomoya kuleli bandla lamaRoma futhi ngizokwamukela awu bekungaba yindoda eguquliwe ngakho ke ukwenza lokho bathi ngeke kuba baqalise imfundiso ethi uPetro wangcwatshwa ebandleni futhi wayeshiye yonke imiyalo nabo futhi babe yibandla lekatolika lokuqala Abasilo akukho mbhalo akukho mlando noma lutho ukukufakazisa akukho lutho babekesile uthi lo mphristi kumhedeli webandla lokuqala lamaRoma ngokuyikho ncamashi nje ufana nalowo namhlanje bakholwa ukuthi leso singwa singumzimba kaKristu ukuthi badalathile uKristu wenza futhi xumela kulelo cwezi losinga esibekwe ealtare leso igundane elizosithwala lisisuse ebusuku yabo Kodwa udingalesa sizathu abakhole katolika ekhona ukuthi ufanele uye ebandleni ukuyokhonza ngoba uNkulunkulu phakathi kulelo bandla leso isizathu bezikhothamisa bona uqobo futhi bazinqamulise bazungeze ibandla ngoba lolo cwezi lesinka nguNkulunkulu akulutho ngaphandle kokumelela kubhalima uNkulunkulu elanga akukho mbhalo akukho nhlobo yebo lolo ngecwana olindilinga olubekwe yalithatha
Now, therefore, they did not accept the
Christian teaching. Abazange bamukele ukufundisa kobuKristu ukuthi uyile nazi uPolycarp nalabo abazalane basekuqaleni uPaulu. Sithela ukuthi umfundi omdala kunabo bonke waye owaphila isikhathi eside kunabo bonke kokuJohane wathi ngeseminyaka emithathu eBethmos ngoba wayeyisikole wayedlulisela noma ilungisa izinto kaNkulunkulu elihlanganisa ndawonye izincwadi ama-epistles ndawonye. Bathola yena labafundi bakhe bekwenza futhi bamxosha iminyaka emithathu ngemuva kokufa kombusi wabuyiswa waseke ebhala incwadi yesambulo. Futhi ukhuluma ngokuthi uNkulunkulu esebandleni lakhe noma uNkulunkulu esezini lakhe na iBhayibheli lasho ukuthi izwi linguNkulunkulu. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. Ngaphandle kwalokho noma yikuphi ukufundisa kwanoma yiliphi ibandla makube yiBaptist, iPresbyterian, iPentecost, iPentecostal noma kungahle kube yini abahlali uhlamvu ngohlamvu eBhayibhelini kulungile ngokuba uJohane washo esiqinini saseBathmos umoya ongcwele noma uKristu ekhuluma kuye washo lokho uma ekhona osuze utho kulena noma angeze utho kuyo Ngakho uzosengeza kanjani lezi zimpawu zobuheteni zokukhonza izithombe wenza uNkulunkulu abathathu koyedwa futhi zonke lezi ezinye izindaba zobuheteni ukuthi ibandla laseqaleni alizange likufundise futhi lalimelene nakho na Umkhandi waseNaziya noma ngabe wayeyizinto ezintathu noma into eyodwa inkulumo mpikisane enkulukazi labo bafela ukholo abenyukela lapho abanye babo bene omunye umfo umbishobhi abashumayeli bePentecost ngokubeka izandla phezu kobukulayo bafaka induku yoshisayo phezu kwezingalo zakhe base bedonsa izingalo zakhe emuva kanje Abanye bemile lapho bethethe khona inkemba bese bekopolota abagiba amehlo akhe kokubukeka ngathi isikejane sabafela ukholo ababemele lelizwi haleluya baxubanisa igazi labo nabo prophet bazendulo lelizwi mfowethu liyizwi likaNkulunkulu Lapho laba betheni bekuqulwa bangenisa lezi zimpawu ebuKristwini abasakwazi ukusebenzisa iBhayibheli ngoba iBhayibheli liveza ubala lokhu futhi bazokutshela khona namhlanje ukuthi abanalo abalikhona lelo bathi konke kulungile kodwa ibandla yizwe liphakeme kakhulu awuzithola into efanayo eBentecost ungampompolozi ngeKatolika uma sinecala njengalo iMethodist, iBaptist nabo bonke Nina maMethodist yelingcwele kakhulu kungani nabulela uJoseph Smith khona ke na lena yimelika kanye nelungelo lokukhonza ngikhona yilokho uJoseph Smith akusho kodwa naningenelungelo lokumbulala kunjalo iMormon Nina mapaptisti kungaki esenikufihlile na donke na nepentecost ninecala nje njengabo bonke niba yihembe lishobele lesike njane sobuzenzisi futhi esikundleni sentobeko namandla kamoya nilezwi ngaphandle komoya futhi nenza okubi kakhulu kwebeni yokwenza uma nanifana nabo bonke Emuva emikhosini yabo yokuhetheni kanye nayo yonke imibono kaziqu zintathu nakho konke lokhu ezinye izinto anikwazi ukukufakazisa ngezwi izwi liphambene nakho kutabukisa kanjani kutabukisa kanjani Ngakho lapho sebebumbe ibandla lokuqala laseRoma ubuKristu babedingeka bakhiphe iBhayibheli nokuthathela imikhosi ukuze bakwenze babedingeka babe noluyo hlobo lwesisekelo ngakho bathi uPetru wayengupapa wokuqala waseRoma futhi usahlala ngaleyo ndlela bayasho
Well, let's say he was, but Peter...
Oh, Petru, why are you shesha emazwini ePentecost na? Ungacabanga umJuda emisa izithombe na? Futhi lapho ngingafakazisa kini ngezwe lilotshiwe livele ebhayibhelini mpela izinsuku neminyaka ukuthi uPetru akagaze ashiye ePalestine kodwa izikhathi esisodwa futhi waye eBhabhiloni ezansi ngase-Efrate akagaze abe liseRoma ngemibhalo isho kaJakos konke ngumqondo kuhedeni manje sizokhuphula lokho ngoku kungene kubuProtestani Ngakho iPentecost ngaphandle kokuthatha izwi hlala nalelozi futhi uhlale uqinisile phuma kulelozi uzoya noma yikuphi lapha isikhathi esithile sidlule emhlanganweni omkhulu nesikole esikhulu sePentecostiyali uthi emazane wacuma waphakama ekhuluma ngezilimi futhi waphazamisa ukubizwa kwase-altare futhi ngalobo busuku lapho ngiphinde ngibuya uBhili wahlangana nami phandle lapho wathi uyazi ukuthini lowo wesifazane uthe ube nomunye umlayezo kulobo busuku ayezowunikezela Futhi ngabekho isifazane izindlela eziphunguliwe eqoke ingubo ebukeke impintshile njengokungathi wayethululelwe kuye ehlezi phezulu lapho elungise izinwele zakhe ekhuphula amasokisi akhe amade ngangazi ukuthi wayezoxhumaya phezulu
And she jumped up and I said Sam
Futhi waxhumela phezulu futhi ngathi hlala phansi wayelokhu eqhubeka nje ngathi uyangizwa la hlala phansi Oh hey ngikathi ngiphuma ngalobo busuku kwakukhona abane noma abadlali walabo bafo abahlangana nami phandle lapho naye athi utabukisa umoya ngathi noma yikuphi umoya engiwutabukisa ngezwi likaNkulunkulu ubufanele utabukiswe
I said don't the Bible say that
Ngathi iBhayibheli alisho ukuthi umoya baprofeti uthembele umprofeti na uma ifakaza yesiphi isiprofeti esiyesi ukukhuluma ngezilimi iziprofeti uma zihunyuzwa Ngathi khona ke makalinde ngize ngiqede khona ke angaba nazo Wathi kodwa ufundisa izwi ngathi lonke ngimi ngakho ngathi ube nento efresh futhi etshe vele zilini into ehlukile kulokho Uma lokho kungabuyelanga ebukateni keli baRoma ngazi ukuthi kuyini wonke amazwi omuntu uma wabe ngamanga futhi wonke umoya ube ngamanga futhi izwi likaNkulunkulu libe yiqiniso izwi likaNkulunkulu kuqala okuyinkathazo namhlanje banezambulo eziningi kakhulu nezinto ezamanga ukuzikhothamisa qobo lwabo phandle lapho nokuvula gengelezi inhliziyo yabo kodeveli esikundleni sokuhlala nezwi likaNkulunkulu yilapho inkathazo ilele khona yileyo indaba Abantu abathembekile abaqotha abantu abalungile kodwa ungeke ubatshele awu sikholwe yilokhu njengabantu bePentecostale sikholwe yilokhu njengabantu beBaptist ngikholwa yilokhu ngoba kuyizwi likaNkulunkulu ngiphosela inselele noma ubani ukuba angiqondise kukho niyabo unjalo leli yizwi hlala naleli leli liqinisile Ngakho babumba ibandla lokuqala ibandla lokuqala lamaRoma Katolika futhi sikundleni sokubiza yena umbishophi ababehlale bembiza ngalo manje bambiza ngofata basakwenza futhi bathi lapha ufanele ukuvume ukuthi lolungcwecana lingumzimba kaKristu futhi kuze kube manje umpristi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ubobezelekile kulalela iphimbo lomphristi oshintsha lolungcwecana luyemzimbeni wangempela kaKristu
And then smart men, let that be poked down their throat.
Bese kuthi ke amatete hlakaniphila vumela lokho kuhlohle kwehle ngomphimbo wabo wo hey wo kanjani kodwa abagonzi beqiniso ababishopi beqiniso bahlala nezwi Bahlala khona ngona lapho phakathi kulowo mkhandlu waseNaysia babamba lelozi khona lapho ngo yebo mnumzane bangena njengabafela ukholo konke kunye kodwa bahlala nalelozi babengafuni kukhonza izithombe enhlobo.
I want somebody to show me where St. Patrick was ever a Roman Catholic.
Futhi ngifuna umuntu othile angikhombise lapho uPatrick ongcwele ake haba yiRoman Catholic. Ayikho into enjalo. Wabhikishela lelo bandla lamaRoma. Wayengumshana kaMartin ongcwele. Ngangifunda lapha owesifazane wabhala uHazeltine, inkosikazi Hazeltine, izicaphuno zomkhandlu waseNaysia. Wathi waya ekhadini e-Oxford ukuthola ikhadi le ukuthatha impilo kaMartin ongcwele. Futhi lo mfo wathi kodwa akabekwanga ngokusemthethweni ibandla lamaRoma. Impela kunjalo wayibhikishela into wenza kanjalo noPetruko ongcwele indoda eyahlala nezwi kaNkulunkulu bakha izikole zabo badede kulolo hlobo lwezinto. Manje sithele ukuthi kunjalo nanamhlanje ibandla lamaRoma liyaqhubeka ngoni namabhiskidi abo afanayo indingilizi bekholwa ukuthi uKristu uyedla futhi axhumangene futhi lelelane. Niyazi ukuthi umPristu uphuze iwayini na, kanti bafanele baliphuze omunye nomunye wadlulisele inkomishi komunye nomunye. Kodwa ngendlela yabehedeni abapristi baphuza iwayini. Yebo, namanje usagonke ngubuketeni ngamajinje. Bendaba, bakutshela ukuthi angisoze ngakhuluma nawe ngeBhayibheli. Lowo mfundisi noma umpristi washo kimi phezulu lapho, wathi mnumzane Branham, uzama ukukhuluma ngeBhayibheli, ngikhuluma ngebandla, ngathi uNkulunkulu uyizwe, kunjalo.
Now. All right, we find this today.
Kulungile. Sithola kuloku kuze kube yilolu suku. Yingakho ibandla liRoma Katolika lifanele liye ebandleni ukuze bakhonze. Bafundiswa ukuthi uNkulunkulu ukulongecwano indingilizi. Ibandla ethabenakele. Yebo, anikuboni ukuthi lobo kubuheteni na? Impela kunjalo.
Can't you see?
Anibodi yini ukuthi abantu abazokwamukela noma yini ephambene nalelizwi inqubo efanayo na? Alizange yini iBhayibheli esebulweni seshumi nesikhombisa libize ibandla likatolika ngesifebe na? Alibizanga yini amaprotestani nina we ukuthi lalingunina wezifebe na?
The same thing she give out.
Indefanayo unikeza imfundiso vele inkomishini yakhe yencithakalo yokubhika kwakhe ukungcola namanyala ukwakheka komuntu nje esikhundleni sezilika uNkulunkulu ophilayo eliyiqiniso futhi lingangcoliswanga wo uNkulunkulu yeba nomusa kithi umkhuleko wami. Uhariniyazi wathi ngibhale phansi inothi lapha lokho akushoyo. Wathi izwi likaNkulunkulu linjengezigejane esihle zamagugu amakhulu amahle abekwa ngaphandle ukwenza isithombe siqoshiwe senkulukazi inkosi enamandla.
But said creeds, dogmas, denominations.
Kodwa wathi izivumo kholo, izimfundiso zamahlelo, athathe lawo magugu amahle futhi enze umfanekiso wenje ngawo, futhi kwakhohlisa ngalazi izwi, lokhu bakwenzela ukubonakalisa izinhlelo zikaNkulunkulu nokuletha ihlazo phezu kwalo. Haleluya!
You try to make the word of God say something to fit your organization.
Uma uzama kwenza izwi likaNkulunkulu lisho into ethile ukuthi lifanele inhlangano yakho, uthatha amagugu emzimbeni enkosi enkulu futhi wenza umfanekiso wenja noma impungusho noma inguluba noma into ethize ngawo futhi ukhohlisa ungalazi izwi.
Hallelujah! There's some who has the spirit of God that stands far away.
Hallelujah! Kukhona abanye abanomoya kaNkulunkulu abamela ukungenwa izwi. Nkulunkulu yandisa ubizo lwethu. Izwi lutho ngaphandle kwezwi, thatha lelozwi lapho uJesu washo phakathi lapho, kodlula wonke amazulu nomhlaba ngepha izwi lama lisoze. Lapho lathi babhaphathize egameni lenkosi uJesu Kristu, enza uyise, indodana, umoya ongcwele, uNkulunkulu abathathu kulo, bathatha zonke izinhlobo zezimfundiso ze, futhi bakhe zonke izinhlobo zezinto nokufafaza isikhundleni sokucwilisa.
Everything. Make some kind of a man-made waller out of it.
Ngoke bezohlobo luthile lokuzibhixo kwenziwe ngakho esikhundleni sokukufaka egugwini enkosini enkulu uKristu. Oh, hallelujah! Lo uNkulunkulu ongenwe uKristu. Bonakalisa izindlela zikaNkulunkulu bavumele abantu bangene ebandleni abasifazane benezinwele ziphunguliwe beziphendile abagqoka lokho kubukeka njengepitikoti amadoda asazitabane kakhulu avumele awezifazane abadonse nxa zonke ngendlebe Yes, ebandleni futhi yadlale ibhanko nebingos nazo zonke izinhlobo zezinto zenkohlakalo futhi abashumayeli nokunye nokunye ebhande ezingwini labesifazane abahambaze begqoke izingubo zokuphukutha futhi beya kophukutha bebheba osikilidi futhi bezibiza ngezinceku zikankulunkulu lapho leli tempeli liyithempeli elingcwele elinikelwe kunkulunkulu hhayi ekungcoleni kwezwe iqiniso Kodwa bathathe amagugu kaNkulunkulu basebenza ingulube ngawo noma impungushe noma inja noma isilwane esisamvukuzane sikhulu ipolecat noma ukuthile futhi ukufunze abangafundile abangazi Ngiyabonga dogu benginelile lodwa lapha kodwa angicabanganga nje ngokulisebenzisa iduku lesandla
Yes
Yebo, yiloko abakwenzayo. U-Ayinazi wayelunge kakhulu kakhulu uNkulunkulu. Cabangani ngakho konke lokhu na? Kunjengalokho ababezama ukukusho. Oh, akusho lutho kuye. Kusho utho kuye. Kusho utho. Kungani atshela uJeremia izinto azenzayo kwaleso sikhathi na? Kungani asho lokho na? Kusho utho. uNkulunkulu nendlela. Kuthiwani kuba uMose wathi, ngizokhumula isiqhobo sami esikhundleni sezicathulo zami. Wayengeke ubone nezo mbono. Uzofanele uze ngendlela kaNkulunkulu. uNkulunkulu nendlela. Kunokuningi kakhulu ebesikabushe. Asiphenge empalweni wodwa lapha. Ngineminingi yayo ibhalwe phansi. Asiphenge kuNumeri amashumi amabili nesihlanu. Umzuzu nje uNumeri amashumi amabili nesihlanu. Sibona ukuthi ngabe kusho kuthile noma yini kuNkulunkulu noma qhaba. Asibone uma kwenza noma ngabe lezi zivumo kholo izimfundiso zenokunye nokunye. Kusho kuthile. UNkulunkulu omuhle wehla nje yonke into. Akeke ubeka umuqa bese tebe ukuphatha zeka futhi ufanele uze kulo uIsrayeli wahlala eShithimi abantu baqala ukuphinga namadodakazi akwaMowabi lalani futhi babiza abantu kuba beze emhlatshelweni yawo uNkulunkulu babo abantu badla bakhothamela uNkulunkulu babo uIsrayeli wazihlanganisa noPali Peyori ukuthele yenkosi yayisimvuthelo uIsrayeli akuma ngazi yathi ningalukhulekeli lelo hlobo labantu he Inkosi yathi kuMose thabatha zonke izinhloko zabantu uziphanyekele inkosi elangeni ukuze intukuthele evuthayo yenkosi ibuye kuIsrayeli uMose wathi kubo abahluleli bakwaIsrayeli bulalani kube yilowo nalowo umuntu bakhe abazihlanganisile noBhali Peyori Bulela bonke uNkulunkulu ufuna kuba nguNkulunkulu futhi uma engesiye uNkulunkulu akazukuba nguye indawo yesibili akathi ngeke kuba vumele uBhali nenge imfundiso yenziwa ngumuntu lokunye kucatshangwayo komuntu othile noma umqondo othile wesivumo khona noma umbono othile wehlelo ukuma endleleni yakhe uNkulunkulu futhi unamandla okuvuselo uAbraham abantwana kulawa manje akathi ngeke kuba abe namahlelo enu akathi ngeke kuba abe nezinhlangano zenhlaliswano zenu ezinkulu nezikole zenu nezinto uthatha lokho angakujole esandleni zakhe lokho kungelutho uphefumulele umoya wokuphila kukho futhi kuba yinto ethize eyomkhonza ilokho okumenza abe nguNkulunkulu impela kusho kuthile kuNkulunkulu wena uthi akusho lutho kusho utho impela kusho utho uphabaliye omkhulu wabusa kusukela ku-440 kuya ku-461 oh wayecabanga ukuthi wenza khona kanye okwakulungile ungena ebandleni ngaphambi kwakhe kwakukhona uVita futhi wayegundana naye futhi ungena lapho nokuthi wawabulela kanjani amaKristu nokonke okunye futhi khona kangubani waqala konke lokhu ukubeka ngokusemthethweni ukubulala na yazi ukuthi kwakukubani na u-Augustine ongcwele wasehippo nguye kanye owakwenza u-Augustine ongcwele waba nethuba kanye kusho umlando ukuba abe yindoda enkulu futhi agcwaliswe ngomoya ongcwele uhleli ngemuva kwagceke lapho elowens efrance kulesi sikole sikhulu lapho u-Ananias wayefundise khona nalabo nomatini ongcwele uhleli kuleli gceke lesikole nomoya ongcwele uza kuye kodwa wenqaba ukuwamukela kodwa-ke waba yini na umthwalo wesihogo ngaphezulu kabili kunokuba wayenjalo kwasekuqaleni waqhubeka wehlela ngqo ehippo e-Afrika lapho wabeka isikole sakhe
Show me, I can take you to the history. He was the one.
Kuti kwa Mungu ngibonise nginganiyisa emlandweni wayenguye wakunyaza izwi lakhe kuko ukuthi kwakulungile kubulala noma yilibi hlubuka elalingevumelane nezifundiso zezebandla lamaRoma uAugustine ongcwele waseHippo. Ngabe sikhona yini isazi sebhayibheli lapha noma omunye umuntu ofunde umlando waziyo ukuthi lokho kuqinisile? Phakamisa isandla sakho. Ya, niyabo impela zikhona. UAugustine ongcwele waseHippo uye wadlulisa isinqumo sejaji ukuthi kwakulungile ukubulala abahlubuki abangavumelananga nebandla lamaRoma egunyaza lezo zimfundiso zobuhedeni zokuqhela ebhayibhelini futhi bemisa ukukhonza uNkulunkulu wendodana. Niyazazi isizathu sokuthi ubuKristu bu niyazi ukuthi na uthola kuphi ikhisimusi na uKristu wazalwa ngoApril kodwa benzani na uhlelo lokudonsa ilanga luyenyuka kancane manje njengoba lisuka usuku ngalunye luba lude kancane noma lufushane kancane futhi kafushane kancane futhi kusukela zingabashumi amabili kuze kube zingabashumi amabili nanhlanu yilapho uNkulunkulu elanga inosuku lwakhe lokuzalwa. Ngekuthi akube izinsuku ezinhlanu lapho ilapho ababenesekisile amaRoma ngaleso sikhathi umkhupho wosuku lokuzala lukaNkulunkulu welanga ngaleso sikhathi. Futhi manje uyabona ukuthi unani manje na bathi kwenze uNkulunkulu welanga asikuthathe kube yindodana kaNkulunkulu futhi yonke into ikubuhetele kwasekuqaleni nje. Futhi abantu abasezitaladini nezicathulo zabo ezinezithende eziphakemeyo futhi bayatshikiza phansi phezulu ezitaladini futhi begijimela izitolo futhi lapho ngolunye usuku mkami wayengitshela omunye wathi angazi ukuthi ngimtshelele ini ubabayi wathi umfowethu uzomtshelela ikwata kakubholoko kanti omunye uthe ubezomtshelela ishampeni futhi omunye wathi awu ngizomtshelela isethi yamakhadi umkhipho kaChristmas umhedeni ukhonze udevil.
All right.
Kulungile kodwa uAugustine wokugunyaza uma ufuna ukubhekisela kulokhu kokukaSmaka ukubhala kukaSmaka SCHMUCKERS inguquko enkulu kakhulu kaSmaka. Nakho akubalulayo ukuthi kusukela ngesikhathi uAugustine ongcwele waseHippo ayidlulisela lesi sinqumo sejaji ebandleni lamakatolika wavulagengeleza iminyango ukuba babulale noma yini abayifunayo ngaleso sikhathi eyayiphika lelo bandla labahedeni. Kusukela ngesikhathi sika-Augustine ongcwele cishe eminyakeni ekamagulu amathathu emva kukaKristu kwaze kwaba ngo-1850 ukulalisa uyaca kukhulu nakho konke kwe-Ireland kwakukhona amashumi ayisishiyagalombili nezithupha ezigidi zamaprotestani ezabulawa yibandla lamakatolika. Lokho kukweyabafela ukholo yamaRoma izigidi ezingamashumi ayisishiyagalombili nezithupha. Manje aqophisana nosomlando uyo washa lokho ngiphindaphinde izwi lakhe nje wonke umuntu owayengavumelani nemfundiso yekatolika. Hayi katolika igama katolika abalifanele lelo gama bangabahedeni abangamaRoma. Hayi labo bantu abayigugu kukhona amashumi ezinkulungwane zalabo bantu phandle lapho beqotho nje njengabo noma yimuphi omunye okhonza izithombe unjalo bacabanga ukuthi bakhonza uNkulunkulu lapho emuva ezwini basesithombeni nezithombe kuyo yonke indawo niyabo.
All right. It was a dogma, Roman dogma.
Ulungile kwakuyidog imfundisoze izimfundisoze zamaRoma. Futhi lalelani ngifuna kuPaul okujile lapha ngikwedlulile lokho ngonyaka ka-1640 ngonyaka ka-1640 lapho ukubulawa kwe-Ireland kwafika ngaphansi kwezazimthetho nabapriesti baseRoma abaphendukile abayizinkulungwane eziyikhulu bakaPatrick ongcwele babulawa. Uma uPetrick ongcwele wayeyiRoma likatolika khona-ke kungani babulala abantu babo na labo kwakungabantu abasebenza efektri lakho konke kunjalo izinkulungwane eziyikhulu kweyabafela ukholo ukuthi bababulala ngoba abavumelananga nokufundisa.
I've been to some of St. Patrick's churches in Northern Ireland.
Ngike ngaba kwamanye amabandla kaPatrick ongcwele Northern Ireland yebo mnumzane ngaba nenhlanhla yokubona lokho kwakuwuqoko olukhulu oludala abengenazo lezo zithobe zinanyekiwe nokuthululela izinto ezinyakweni zabo nokukhokhela labo bantu ukuba babuye futhi bangene kulesi sithombe. Maria yethi Maria nonina kaNkulunkulu into efanayo njengoba bayenza ku-Estreit ukuthakatha umoya kaMaria nje iminyaka mibili noma emithathu edlule ebandla likatolika liqale imfundiso zentsha ethi uMaria wayevukile kwabafileyo futhi uye ezulwini bangakokukhumbulayo lokho na wo nonke lekukhumbula ukhumbule impela amaphepha ayecwele khona izifundisoze lakhela phezu kwezifundisoze futhi akukho nachashazi leqiniso ndawo manje nina maprotestani nibabi kakhulu eninqaba ukuthathe yizini kankulunkulu ngifundisoze yebandla lamaprotestani elifana nemfundiso yalo lebandla lamakatolika futhi zonke zinephutha kuze kuba sibuyela emuva ezwini likankulunkulu ophilayo kunjalo wena Assemblies of God, wena Foursquare, wena bepentecostal kamunye mthathe munye noma ungahle ube yini woza ubuyela ezwini likankulunkulu
Yeka
izinge zalezi zithombe zamahlelo amahlelo ekhanda elikhulu eliqoshiwe lebubezi bazithagatha bonoqobo umoya kateveli kulezi zithombe zamahlelo niyakwazi lokho na ihlelo isithombe Wena uthi ngaba ungumkristu na ngi-Presbyterian ngaba ungumkristu na ngi-Methodist ngaba ungumkristu na ngi-Pentecostal lokho akusho lutho kunokuba uyingulube noma yinja noma iqanda akunelutho ukuhlanganisa nalokho njalo sikudinga namuhla ukubuyela zwini likaNkulunkulu Manje kula baba sebenzi basasithola nabantu abayiguke Northern Ireland ukuba uPetro Kongcwele lapho zonke izikole zakhe zazikhona niyazi igama lakhe lalingelona uPatrick na igama lakhe lalingusasikade wathi unja njengomfanyana uthathe wabo wabulawa futhi waphindele muva ngoba wayeqaqeshe izinja ukuba zixoshe izingulumo lokunye nobunye ngakho ke wenza ngenkathi esenze lokho khona ke bona wayithola indlela yakhe ebuyele ekhaya buyise nonina futhi waqala isikole futhi isikole Northern Ireland asigaze samukele uPapa njengomkhulu kakhulu omelele uNkulunkulu abazake bakukhole bahlala nezwi uNkulunkulu abusise leyo ngeke buzisiwe uPetro Kongcwele indoda enkulu futhi nibeza bethi uPetro Kongcwele uxosha zonke izinyoka e-Ireland funda umlando futhi ubone ukuthi bakuyile uPetro Kongcwele wayekholele ukukhulumela ngezilimi uPetro Kongcwele wayekholele ukubathena izinyoka noma ukuphuza kubulelayo futhi lapho engaxosha khona inyoka bese eyijikijele ayisuse endleleni yakhe bathi uxosha izinyoka e-Ireland kwakungoba wayekholele ukubathena izinyoka futhi akukho lutho olwaluyo balimaza yebo ho impela Abengenazo lezo lezi zindawo ezinkulu zokukhonzela futhi yayiyo kwenza inceku yini alenazi abeyenza namhlanje na uPetro Kongcwele wayeyokwenza ini namhlanje ukubona amakhulu ezigidigidi kazi zamadolo ebekwe ebukatulikeni beRoma ukwakha amabandla amakhulu lezithombe esibaziwe esibiza isigidi samadola nayo yonke into efana nje njengoba amaprotestani enza na ngenza isitatimende ngolunye usuku futhi zashiya wonke umuntu nombuzo ongungu ngeke lezo sizathi ngibambele tape vele nje ubayeke nje ubuthe ihole ibuthe baba wena mgodini yiloko kuphela ongakwenza yabo ngenkathi ngibatshela ngokubizelwa ealtar kwakungekho into enjalo ephepelini enjengokuthi ukubizelwa ealtar bobungcwele bakhe ngokuzithoba thina uqobo emfeli kwakhe singazi baleli lutho kodwa ke umoya ongcwele uyangena futhi usiphakamise futhi azithembi kithi uqobo ngoba singeze lutho kepha ngaye singenza konke thina emfanekisweni wakhe umfanekiso ophilayo kankulunkulu ophilayo wenzani uma uzinikela wena uqobo kankulunkulu futhi unkulunkulu engena kuwe ukwenza ini na umfanekiso ophilayo kankulunkulu hayi isithombe sibaziwe sivile sibekwe ekhoneni hayi ihlelo eliphezulu ekomkhulu eWashington enhlanganiseleni yamabandla qhabo leso isithombe sibaziwe sivile isithombe sibaziwe sifile sivumo khona sifile kodwa umfanekiso ophilayo kumuntu ngabunye Umunye umuntu wayefundisa ngolwesuku noma waba nenothe elincane futhi omunye umuntu wathi uma indoda yayingasilisiwe futhi uma indoda yayisindisiwe futhi umkayo engasilisiwe ngabe bayoyohlutsheni nawe isifazane ubengeke angene ohlutsheni bekungeke kwaba khona into enjengowesifazane ngene ohlutsheni ngoba abamunye umpedo uJesu wathi baya bababili empeteni futhi ngiziyothatha oyedwa futhi ngishiya oyedwa uTabo luqondene nomuntu ngamunye phakathi kwakho noNkulunkulu unikele umzimba wakho noma ngabe umama ubaba abantwana noma yini enye elemukelayo noma qhabo amen Oh Nkulunkulu leli likhohlakele lingcolile izwe linamanyala lawangcolile amabandla namanyala abizwa ngokuthi amabandla abizwa kanjalo lezi ezingcolile izinhlangano ezinamanyala lezi ezingcolile izivumo kholo ezinamanyala ezimelele nezikaNkulunkulu Oh Nkulunkulu letha umuntu omncane othobekile ndawo ndawo bese ubahlanza futhi ubaphakamisele ezindaweni zasizulwini futhi izibonise wena uQobo Nkulunkulu mnini amandonke Amen into ekhohlakele kanjepho osekube yiyo Sinziyo bahlanganyele bobu ngcwele bakhe thina emfanekisweni wakhe siyimifanekiso ephilayo kaNkulunkulu ophilayo bese kuthi ke safa kithi uqobo savuswa kanye naye manje lalelani lalelani lokhu izwi lakhe lenziwe inyama futhi kithi. Oh, mfowethu Neville, bugani kuyini na? Akusiye oyingale kwani uNkulunkulu wokuzicabangela hlezi phandle lapho. Kepha uNkulunkulu ophilayo, uyini uNkulunkulu ophilayo na? Izwi ngaphakathi kuwe elizenza lona liphatheke. Kudumo uNkulunkulu, oh ngiyazi ukuthi nicabanga ukuthi ngingumgingqi kangcwele, mhlawumbe nginguye kodwa wamfo wethu, uyakubona na, ngoba ngaphezu kwawo wonke amahlelo, ngoba ngaphezu kwabo bonke ubuheteni uNkulunkulu ophilayo, ubonakalisiwe etempelini eliphilayo, futhi izwi likaNkulunkulu kukuthi linguNkulunkulu, lenziwe inyama kuwe, ngani na? Nihlaliswe ezindaweni zasezulwini nenqoba phezu kwayo yonke izinto kuKristu Jesu. Amen.
Oh, I just love it.
Oh, ngiyakuthanda nje ngimele ngeqo kuthile futhi ngiqhubeke. Manje lalelani, khona-ke amakholwa akhe amancinyane. Kungele ndaba ukuthi umude kangakanani, kangakanani noma ngubani, ngubani omncane noma ngabe ngubani omncinyane wamakholwa akhe kuye, unabo bonke ububi ngaphansi kwabo.
See? Look. Christ is the head of the body.
Yebo bekani uKristu uyinhloko yomzimba. Ngabe kunjalo na? Awu noma kuphi lapho inhloko ikhona umzimba unayo udumo. Lapho ikhanda lami liyakhona lihamba nomzimba wami. Futhi lapho uJesu khona ibandla liya naye. Amen.
He don't get out of his word.
Aphume ezini lakhe uhlale ezini lakhe. Uyaliqaphela ukulenze libonakaliswe ibandla lakhe linaye. Ujibukani, wena uthi kodwa futhi kanami ngingomncinyane. Lokho ngamathe izinyawo zakhe, kodwa ukhumbula. Unqobeka nje nawe, unqobeka nje nawe phezu kwakho konke kunikwa kwakho. Ngisho ngabe ungamathe izinyawo zakhe, wonke ukugula, wonke udeveli, wonke amandla, ngisho nokufa imbala, kungaphansi kwezinyawo zakho, ngaphansi kwakho. Udumo, angizizwa sengathi benginamashumi amahlanu nambili kulokhu kuza. Leli qiniso, uma nje ngingakwazi ukuthola leli bandla ukuba libone lokho fowethu, siyoba ibandla elinqobayo, amakholwa kuye, bonke ububi ngaphansi kwakhe. Wo udumo. Ngizohlala kancane, ngizoqala futhi ngokuzayo.
Listen, listen to this.
Lalelani, lalelani lokhu, wena uthi mfowethu Branham nginamandla, nami nginawo, nginamandla. Awu mfowethu Branham ngingumuntu obuthakathaka, nami nginguye. Kodwa ngencikile emandleni, hami yokuqina, kusiwa amandla hamba ukuqina. Ngencike egunyeni lami, nebo igunye lami enginikwe lona. Akumina ngiqinile, angiqinile, yena oqinile, futhi ngingowakhe. Lapha njengalokhu, asithi sibonalo nje, nasi isiminyaminya sezimoto sehla ngomgwaqo ku-4th no-Broadway eNewsville. Zoom, 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 ngokushesha nje, ngabanokukwenza, amamayela ngamashumi ezithupha ngehora, zinqamula kulomo. Kaqo wonke umuntu uyaphuthuma uyaxina uyajahana.
One little man walks out there, raises his
hand. Yode ncane ihamba iphumela lapho iphakamisa isandla sayo futhi umfowethu amabhuleka ayashishiliza. Awu leyo ndoda encane inawo amandla enelo okumisa iyoda yelezo zimoto kodwa inegunya udumo.
It ain't his power.
Usiwona amadlayo, awu, uma enye yalezo zimoto beyiyo yishayisa, ibiyo yibhubhisa, kodwa ake iphakamise isandla sayo, ngani na? Abashayeli bemoto bayawuqonde lowo mfaniswano, womfowethu, bayawuqonde lowo mfaniswano, amabhuleka ayashishiliza, ngani na? Bukani igunye layo, bukani ukuthi yini esemva kwayo.
The whole system of the city is behind me.
Uhlelo lonke lodolobha lusemva kwayo. Umbutho wamaphoyisa edolobha ungemva kwayo. Lo mfanekiswano umela lokho. Ihlukile. Yebo mnumzane ngoba iyiphoyisa. yabakoloza yima awu engelezo zimoto ithi zoom futhi nje iyithathe kanjalo kodwa kungcono bangakuzazi bokwani ukuthi yini ngemva kwayo bayokhuqizisa ababhuleki futhi ashishilize ayidingeki ngisho nokusho okuthile nje iphakamisa isandla sayo lokho kuyakwenza impela ibhunyelayo livele embuthweni wamaphoyisa konke kusemva kwayo yona uqobo ibuthakathaka kodwa yini ngemva kwayo na
that's what start his dress
yiloko engangeza ingubo yayo wonke uqoke lo mfanisane yiloko hayi sithombe kodwa lokho umuntu ngamunye abefanele yakwembathe basembathe zonke izikhali zikaNkulunkulu amen isiqoko sesivikele sensindiso lesi sihlango esikhulu kakhulu usayizwe womnyango sokukholwa
oh brother
Oh mfowethu akusiko lokho yiko kodwa lokho kumele yiloko iphoyisa akusiyo le nto encane embi lapho indoda etshelekile nje kodwa lokho kumele
Our armor is Jesus Christ Yes sir all devils slide their brakes
Uzikalisathi ukuthi Jesu Kristu yabo mnumzane bonke develi boshishiliziza abuleka abo lapho bebona lokho lapho bebona lezo zikhali eziphelele zikaNkulunkulu mpapathizo weqiniso kamayengcwele amen ukubone kuza ngqoko vele sihlelelizo bukhosi kaNkulunkulu bembe njengo kuphelele zikhali zovuko lwakhe amen
not that you're strong you're nothing
Hayi ukuthi wena uqinile uyilutho lokho kusemva kwakho ngali na ufile ujoyine umbutho ujoyine umbutho baphoyisa uzogcina umthetho nokulawula labo devil kunjalo sembuthweni baphoyisa yonke into engimuva kwakho Yabo uthatha njengofile awuyilutho ubungeke umise lutho kodwa igunya lakho nikezwe lona ngoba uphakanyisiwe futhi udleze izindaweni zasezulwini kuKristu Jesu
Yabo
uyakuqonda lokho yonke into eshishilizisa amabhuleko ayo lapho lezo zandla ziphakama Umathilo ngcwele ngesikhathi enkantolo wakukhona indoda ezansi lapho izicabo devil yayiluma amaqatha amakhulu kubani kanjalo futhi abantu wayegijima yayizama ukubabulala yatenze enkulu yayinamazinyo yentsha amakhulu amazinyo yayitepuna umthamo omkhulu kangako njengoba isimoshile kuba khonzi futhi izinsuku azibona ngaphambili futhi wazi ukuthi uyobanga lendlela ngenkathi yena uqobo lwakhe eyogishwa ebandleni lakhe uqobo ibandla laseLaodike wathi bheka ngime emnyango ngingqongqotha neyonhlangano imkhiphele ngaphandle futhi bakwenzile namhlanje kepha umi emnyango kuba ngqongqothe Oh Nkulunkulu wakathi amalungu omzimba wakhe ngaqonde namhlanje ukuthi singabanqobi bebandla sisikuKristu sihlezi ingaphezu kwazo zonke lezi zinto zezo Kungani besifazane bethu befuna ukugunda izinto lezabo na? Nkulunkulu kubonisa ukuthi kukhona kungalungile. Kungani befuna ukuziveza ubala ngezinto ezikhanga ngokucansi na? Kungani abantu bagithi bebe nokulamba ezinhliziyweni zabo kuzwa umfo njengo Elvis Presley noma banye balabo Oriki noma kunye nokunye. Bambe lapho nesiginci sidala nalomculo omnyama othinizayo futhi benza amantombazane ethu amancane ashibeke futhi adlethule izimpahla zawo zangaphansi nezinto na? Nkulunkulu bese kuthi ke lowo mfana uzisho ukuthi uyiPentecostal Oh Nkulunkulu yini ebukani lo Petbuni ozisho ukuthi ungowe Church of Christ nazo zonke lezi ezinenhlamba into ezingcolile Oh Nkulunkulu ezibiza ngovela ku Church of Christ Nkulunkulu siyaqonda ukuthi ibheji legunya alisilona igama lehlelo kodwa ngamandla amanje ovuko lukaKristu empilweni yomuntu ngamunye Nkulunkulu wangathi laba bantu lapha kulokhu kuza bangazama ngamandla kakhulu ukungena kulokho futhi uma lethephi ingake iphumele zeli lapho abantu bekhona Nkosi bazise ukuthi bekungashiwo ukuba kube unya ngoba ngiyoba nephuthe mina uqobo kodwa ukuthi ibandla lingahle libe ngelinqobayo futhi liqonde indawo yalo ukuthi bazobona lapho zonke lezi zithombe lapho ibandla likaKelika liba yingxaxa futhi lakwenza isithombe amaprotestani akwenza inhlangano futhi kubi kanjalo nje bephika izwi belesimo sokwesaba uNkulunkulu ngempa amandla akho beyaphika wo uNkulunkulu izwi lakho liqinisile kanjalo pho lonke izwi Manje siyabuleka baba ukuthi uzosithethelele zonweni zethu futhi kwangathi lomlezo ungazika ujule ezinhlizweni futhi kwangathi abantu kwangathi leli bandla njengaleli thabenakele elincane manje elisekuqhubekeni ukwakha ibandla kwangathi bengelo kodwa neze babheke ukuthile into ethile enhle kodwa nje okwanele ukukhoselisa abantu kunkulunkulu kwangathi bengelokothi neze bahambe babheke futhi bathi singabetha benekelo likhulu elinehole elikhulu lomdanso kulo kunkulunkulu makube uqoko olungene lutho kwangathi bengelokothi neze balahlekelwe umbono wenjongo kaJesu Kristu kwangathi kungaba nguye ogcwalisa ithempeli labo bese kuthi-ke amandla nomlilo kamoya ongcwele uzowela ealtare lezinhliziyo zabo lapho yilapho ialtare lake mpela likhona nkosi lisenhliziyweni yomuntu ngamunye ngiyakhuleka bekukusa ukuthi lelizwi lizolala kakhulu kakhulu ealtare layo yonke inhliziyo kuze kuba yilapho bengasoze bakwazi ukuphunyuka kulo ukuthi bazosanguluka futhi babe nokuqonda evangelini bekholwa amazwi futhi bengavuli inhliziyo yabo emandleni amademoni noma amadlingozi noma kunsinini noma ukuxuba noma ukunye kubonakaliswa olunye ohlobo oluphathekayo noma into ethize njengalokho kodwa kowangempela umoya weqiniso nothando lukaKristu lapho esezibonakalisa yena uqobo ngothando namandla sibe khona nkosi phulukisa abagulayo nabahluphekile sicela egameni likaJesu amen. Ngiyamthanda Yamthanda Ngoba wangithanda kuqala Wangithengela insindiso emthini wasekhalvari Yamthanda Ngoba wangithanda kuqala Wangithengela insindiso emthini wasekhaya Namakhanda ethu ekhotheme bangaki abazobeka inhliziyo yabo phezu kwe-altare bese belenza inkundla kaNkulunkulu ukuthi angahlwanyela izwi lakhe phezu kwe-altare lenhliziyo yakho okuzoveza impilo yovuko lukaKristu na ungaziphakamisa izandla zakho bese uthi Nkulunkulu ngifisa lokhu ngenhliziyo yami yonke Nkulunkulu abusise izinhliziyo zenu ezilambile amadazini ngamadazini kushiye lapho nje yise umthwalo wakhe enkosini bese ushiya lapho uma sithemba futhi singangabazi neze impela uzosikhipha asiyise umthwalo wethu enkosini bese siwushiya lapho kwela ngqo enhliziyweni yakho khumbula uKristu umsindisi khumbula ukuthi wakufela futhi uma uzofa nje kuwo qobo lokho kuyothulula umzimba wakho kuthulule umphefumulo wakho kuthulule inhliziyo yakho yonke kwalelizwe nakho konke kwezinjabulo zalo khona-ke uKristu uyovuka naye uma ungakabhaphathizi egameni likaJesu Kristu kunechibe eligcwele amanzi lapha futhi lapho uphakama uphuma kulawo manzi uvuka ukuba uhambe noKristu empilweni entsha usufileke usekho ulaka nakho konke sekuhambile uyisidalo esisho kuKristu kodwa-ke uyakuvusa ngomoya ongcwele futhi akuhlalise ezindaweni zasezulwini kanye naye uqobo ude ngaphezu kwawo wonke amandla lelizwe akunandaba ukuthi mncane kanjani uma ungesifazane mncane owashayo uma ungumfo wethu nje ongenakho lokhu wazi o-ABC bakhe akwenzi noma yimuphi umehluko ukuthi ungubani ukuKristu unqoba phezu zonke izinto futhi igunya lakho lingaphezu kwalo lonke idemoni na wonke amandla otevela nawo ukuKristu unqoba ngenkathi nisakhothamise amakhanda enu ngiyazi ukuthi kunomfowethu ozayo ehla lapha kulokhu kuza umfowethu Sinke ngikholwa ukuthi bambize ngoSinke uJim Sinke engikholwa ukuthi nguye futhi umfowethu lapha waziwa njengomfundisi walelizwe akunjalo umfowethu Sinke sizombeka izandla kulokhu kuza ngaphambi nje kokuba sikhulekela abagulayo ukuba simgcobe njengomfundisi omunye wabafowethu ukuba aphume aye emabandleni ukuba ashumayele ivangeli futhi James Inke ungenyukela lapha ealtare na woza mfowethu Neville mfowethu Juni Jackson ngabe ulapha na noma imuphi wabanye abafundisi balolukholo na umfowethu James Inke lapha ukholelwa kuleli evangeli esilishumayelayo indodana kaNkulunkulu ukukholwa ukuthi ngempela iyindodana kaNkulunkulu ezelwe yintombi ngabe kunjalo umfowethu Sink na uyakholwa ukuthi wafa futhi wavuka ngosuku lwesithathu ngqoba ngaphezu kwakho konke futhi uhlezi ngakho esokunene sikaNkulunkulu phakathi ngqo emandleni kaNkulunkulu kweliphezulu uphila njalo njalo ukuba asinxusele na uyakholelwa empapathizweni wamanzi egameni likaJesu Kristu ukukho kuthethelela kwezona uyakholelwa empapathizweni kamoya ongcwele njengoba nje uNkulunkulu ezewunikezela ngezibonakaliso nezimangaliso zilandela ikholo na uyakukholwa lokho futhi ngikholwa ukuthi ubunempilo engenahlazo phambi kwabantu ushumayela lapha ebandleni ngokuvamile kubo lapha futhi ngithola ukuthi indoda emangalisayo kaNkulunkulu manje kuleli bandla ngabe likhona yini igama lapha noma imuphi umuntu gama elimelene nomfoti sinkna lisho manje noma uthule inguna phakade bangaka bakholwa ukuthi ngokushunyelwa kwalomlayezo nalelizwe ukuthi umfoti sinkna futhi ukholwa lokho ngokufakaza kuka moyo ngcwele ukuthi umfoti sinkna ufanele agcotshwe futhi athunyelwe suka kuleli bandla lapha njengomfundisi evangeli kumemezela lemlayezo njengoba ishunyayeliwe kulukukusa kuyo yonke indawo angangena kuyo izwe inkosi ezomthumela kulona phakamisa izandla zakho bese uthi ngizobe ngikukhulekela mfowethu Sinke uNkulunkulu anibusise asikhona sabakhanda yethu umfowethu Nebile uma uzobeka izandla zakho kumfowethu Sinke ngenkathi usabeka izandla zakho eBhayibhelini
Our heavenly Father
Baba wethu esizulini siletha kuwe kulokhu kusa indoda ekhishiwe enkohlakalweni yalelizwe izibale yona njengefile kuyo uqobo futhi yamukele uKristu njengomsindisi yapapathizwa egameni likaJesu Kristu yavuswa nesithembiso sokwamukela umoya ongcwele futhi manje ezindaweni zasezulini futhi yizwa ubizo empilweni yayo enkonzweni Oh uNkulunkulu njengamalunga amadala aleli bandla njengombuthano nababonisi jikelele lokungena okunye ukuqaphela umhlambi okungukuthi umoya ongcwele usenze ukuba siwunakekele umhlambi uphakamisa isandla sawo ukuthi wazi ukuthi umfowethu Sinke ukuthi uyindoda elungile ngakho ke sibeka izandla zethu phezu kwakhe njengoba umfowethu Neville nami njengamalunga amadala akho futhi ngalokho ikhuleka umkhuleko ukukholwa futhi sicoba umfowethu James Inke enkonzweni kaJesu Kristu siphe khona kwangathi angagcwaliswa ngamandla kaNkulunkulu kwangathi angelokothe neze axekise kwangathi angazuze imiphefumulo kuwe futhi uNkulunkulu sithembisa ukuthembeka kwethu nobuzalwane kuye ukumeseka noma ngabe ukuphi ngomkhuleko naso sizweni futhi nanoma ngayiphi indlela esingayenza nemukele uNkulunkulu njengoba simethulwa kuwe Egameni lika Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Amen. Amen.
With your hands upon the word and there my
Mezala zakho ziphezulu kwezwi futhi lapho umfowethu Sink ngiyakugcoba umfowethu kuKristu nenhlanganyelo yethu egameni lika Jesu Kristu. Amen. uNkulunkulu akubusise kulungile. Nebandla lithe. Amen. uNkulunkulu akubusise. Kuningi okumele kwenziwe evangelini okudingeka kabi kabi. Singemva kwakho ngekhulu lamaphesente ngakho konke singakwenza ukuba sisize. uNkulunkulu akubusise. Yena kamangalizi yini ukuba abe hohe. Ngiyathanda ukubona indoda lokhu kuhle. Yena njengoba ngiqonda manje uthatha izintambo zokwelusa iHoliness Tabernacle eUtica eIndiana okungukuthi akahlali kude nalapho. Manje ake sibone ho sinabo labo bazalane na wo ngikhole ukuthi sinabagulayo ukuba sibakhulekele nokho azinabo na kulungile ngabe ba unikezela amanye amakhadi omkhuleko na kulungile asibize amakhadi omkhuleko ambala ngokushesha khona manje nje wonke umuntu makahlale angangekazi umzuzwana nje silethi ngempela ningangipha imizuzu eyishumi na kulungile Makhadi mkuleko makuthi abantu abanamakhadi mkuleko nibanikeze kusukela kuliphi elokuqala na kulungile ikhadi lomkhuleko lokuqala ungeza lesibili lesithathu lesine lesihlanu ikhadi lomkhuleko lokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu imani khona ngapha ngokushesha ngangeni ngakwazi manje uma ungakwazi kusukuma uma ungakwazi awu zazise sizoza sikuthwale Sizozama kuthola abaningi ngangokuno kwenzeka ukuqala isibili isibili isithathu isine isihlanu isithupha isikhombisa isishiyagalombili isishiyagalolunye ishumi isithupha isikhombisa isishiyagalombili isishiyagalolunye ishumi futhi ababili kuphela abaphakamile kulokho ishumi ishumi nanye ishumi nambili ishumi nantathu ishumi nane ishumi nanhlanu bonke wonke amakhadi omkhuleko qhubekelani ngaphambili ngakulolu olunye uhlangothi khuphukelani ngakulolu uhlangothi ngapha kulolu uhlangothi uma nithanda kamangalisi na manje wonke umuntu kaseniphe ngokuzijoba nje ngangeningakwenza cishe imizuzu eyishumi manje cishe imizuzu eyishumi nje manje lapho bantu makhadi omkhuleko senze isimemezelo ukuthi abantu abafuna ukukhulekelwa abeze namakhadi abo omkhuleko ukuze singezukunebo balokhu beqhubeke bebuya bese kuthi-ke bazama ukusebenzisa isiphiwo sikankulunkulu njengebhodi le oja kodwa asikholelwa kwenzeni lokho kolela nje ekuvumeleni uNkulunkulu enze umsebenzi wakhe niyakukhona lokho na bangaki abakholwa yilo mlayezo kulokhubusa ukuthi uyiqiniso na ngiyabonga ngiyabonga uNkulunkulu enibusise ngiyukholwa ngayo yonke inhliziyo yami umphefumulo nengqondo manje kubukeka sengathi sinabantu cishe abangamashumi amahlanu lapha ukuba bakhulekele into ethize enjalo manje lalelani manje ngamunye wenu nikukristu nikukristu ujesu abanqobayo phezu kwakho konke ukugula nonke nisemcendo omkhuleko eningamakristu amakholo azizele ngokusha phakamisani izandla zenu isikhundla sakho khona-ke sikukristu usuvele usinqobile futhi yinto kuphela okumele uyenze manje ngokwamukela futhi ukholwe yilokhu unkulunkulu okushilo ukuthi kuyiqiniso bengingekwazi kanzima ukuthatha lowo muqa ukuba uye kwahlukaniseni bekuyoba kuningi kakhulu kukwenza kusithathe isikhathi eside kakhulu bekungeke kwaba yimi ngikholwa ukuthi ngingahlala lapha usuku lonke kulukunqu ngizizwe ngikahle nje ngizizwe ngikahle nje ngiyazi ukuthi kuyiqiniso mayidunyiswe inkosi kodwa manje sikukristu manje sihlezi endaweni yena yona kukristu amen oye ngabe lezi zinto engizifundisile ziyiqiniswe na uma kunjalo khona-ke uyoziveza yena uqobo kunjalo bangaki kini bantu esemcendo omkhuleko bayizihambi kimi na ngazi iningi leni kodwa abanye benu bayizihambi phakamisa isandla zakho owaziyo ukuthi angazi lutho olungalungile ngawe phakamisa isandla zakho nonke emqeni kulungile ngabe ungukristu na niyakukholwa na ufanele ube nokukholwa ufanele ukukholwe uma ungakukholwa khona-ke ngeke kusebenze uzofanele wazi isikhundla sakho ufanele wazi indawo yakho ngabe kunjalo mfowethu West na kunjalo yazi isikhundla sakho ukristu wathembisa izinto engizenzayo mina nani niyakuzenza kukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho leyo ndoda emile emuva lapho inokuthile kungalungile ngenqulu yayo uyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho awukwazi ukungena emgqeni omkhuleko kodwa ungaqhubekela emuva futhi uhlale phansi kuzohamba futhi akuwusiwo umdlavuza buyela emuva futhi uhlale phansi sekuphelile angigazi ngiyibona indoda empilweni yami uma siyizihambi mfowethu phakamisa isandla sakho uma siyizihambi iyini inkinga uphulukisiwe ngakuleli altare lapha niyakholwa na kuthiwani ngawe na siyizihambi angikwazi unkulunkulu uyakwazi uyakholwa ukuthi ngincekwe yakhe na uyakholwa yilo mlayezo engiwushumayelayo na ubungathini ukuba ngikutshele ukuthi inkathazo yakho yeqolo izokushiya na uyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na numzane pakathi ubuyele Ohio usuphulukisiwe uJesu Kristu uyakuphilisa awukho lapha ngezingawe ulapha ngomunye umuntu ngowesifazane futhi ungowase-Ohio naye kunjalo igama ngu-Alice McVan kunjalo ube nokuhlinzwa kunjalo inkathazo yesisu nenkathazo yowesifazane kanye nokuguliswa imizwa ngabe kunjalo na kholwa nje futhi uzosinda qhubeka futhi ukukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho kukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho uzoba nakho sawubona ngikwazi siyizihambe ngapho kunjalo na uyangikholwa ukuthi ngiyincebo yakhe na uyakholwa ukuthi singabanqobile kukristu na uma ukholwa ngokuguliswa kwakho yimizwa nangezinkathazo zakho nezinto onazo khona-ke nkosikazi Ellen ungabuyela emuva ekhaya lakho futhi usinde
I believe we're strangers, aren't we?
Ngikholwa ukuthi siyizihambi ngabe siyize na ngikaze ngikubone ngaphambilini lesi isikhathi sokuqala ukuthi sake sahlangana siyizihambi komunye nomunye uyakholwa ukuthi ngikuprofeti wakhe na uyakukholwa na uhlushwa inkathazo yenzo kunjalo kunjalo na Usiyiwa lapha ungowasezanze nikizimu ukhonekela abantwana bakho abangasindisiwe lowo ngumyeni wakho ngemuva emva kwakho unomuntu enhlizweni yakhe kulokhu kusa umngane amkhulekelayo awusho ngibona umuntu othile wena wena ungumngane kamama wami nobaba indoda ekhuphukela lapha ebizwa ngoLC noma UST noma into ethile UST noma into ethile lowo yindodana yakho uJT nakho lapha khona ST abo abusuye uJT ngiyazi ngencane indoda enekhanda elinyama ngimbone emi khona lapha ngaphambili lapho ekhona manje buyele ekhaya unase sicelo sakho qhubeka ubuye ekhaya ngabelela lapha kuloku kuza indoda ivela ezantsi eGeorgia ya TS ya ngikaze ngimbone uyihle nonina empilweni yami futhi yazi ukuthi lokho yiqiniso kodwa ngikubonile uvela khona lapha phambi kwabo ngaleso sikhathi ke ngazile ukuthi bekuyikho unase sicelo sakho ungagabazi nonke niyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na manje bangaki na ngamunye wenu nonke nikuKristu nithi ngabe lelo yivangeli na lokho kanye uJesu Kristu akwenza yilokho kanye abapostoli abakwenzile yilokho kanye oyarinasi nabo bonke abakwenzile yilokho kanye yawukholwa na Phalage kwathemisa kanda lapho woza lapha lunga lidala kuna abantu abaningi kakhulu kudlula kuwo wonke lowo muqa onjalo sikethe ababili noma abathathu phansi lapho yehlela phansi lapha ngo lo mfoti nevili wami uyindoda kaNkuluNkulu ngiyakukholwa sizokwedlula kulo muqa lapha futhi sikhulekele laba bantu sibeke izandla phezu kwabo nonke niyakholwa ukuthi nizosinda kamunye kwenu na wonke umuntu phakathi lapha uzokukholwa na khona ke kwathemisa ikhanda lakho manje sisekunqobeni kwebandla Nkosi Jesu ngiyamazi lo mfowethu yingaleso sizathu ngingashongo lutho kuye ngakho ngiyazi ukuthi ufunani ngikholekela ukuthi uzomphulukisa Nkosi futhi umuphe isicelo sakhe egameni lika Jesu Christ Baba sezulwini nezandla zibekwe phezu kwalo mfowethu mncane kulububusa siyacela egameni lika Jesu ukukhululwa kwakhe amen Owena oh, baba wasezulile yimpa utadewethu dawo lapha utadewethu othandekayo umbe ngumngane wangempela ngithi lapha embinini wami nabathandiweyo bethu sikholwa ukuthi yena nomyeni wakhe bangabantwana bakho ngiyakhuleka kunkulunkulu ukuthi uzomupha isicelo sakhe kuye kulokhu kuza egameni lika Jesu Christ amen kulubule egameni lika Jesu busisa utadewethu Bruce siyazi inkosi ukuthi inceku yakho sikholekela ukuthi uzomupha isicelo sakhe egameni lika Jesu Christ Amen. Oh baba sezulwini ngiyaqonda ukuthi wena kuphela ungamphilisa dadewethu Blanco sikhulekela ukuthi uzobusisa ukuthi umuphe lesi sicelo kuye Nkosi egameni lika Jesu Christ. Amen. Baba sezulwini phezu kuka dadewethu sibeka izandla zethu egameni lika Jesu Christ sicela ukukhululwa kwakhe ngenxa yenkazimulo yakho. Amen. Yezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo futhi sibeka izandla zethu phezu kwalo dade oza kusinda egameni lika Jesu siphe khona Nkosi ngathi lono nokwethuka omzimba othuthumelayo umi lapha Nkosi ngaphansi kokusebenza kukaMoya Ngcwele futhi ukhathele kepha uNkulunkulu philisa lono wesifazane osemncane ngiyakhuleka egameni lika Jesu uNkulunkulu mnini mandla wonke yipha umfowethu sicela sakhe kuphe khona baba sibeka izandla phezu kwakhe futhi siyala isitsha zona eziyofaka ubuthi emphefumulweni wakhe noma sibeke umaka omnyama phambi kwakhe kwangathi angavuka ngokunqoba phezu kwalokho kulokhu kuza Nkosi futhi aqonde isikhundla sakhe kuKristu Jesu futhi kanjalo angakuthola lokho akucelayo egameni likaJesu babothe sezulwini nezandla zibekwe phezu kukamfowethu egameni likaJesu Kristu yipha isicelo sakhe amen Indumbazanyane ethandekayo baba egameni lika Jesu kwangathi inkosi ingaba nomusa kwenzele inkazimulo kaNkuluNkulunkulu sicela ukukhululwa kwayo Unkulunkulu siyazi inhliziyo ikhalela lo mama nokukhala kwendodakazi yakhe. Unkulunkulu muphe ukukhola kwakhe kulukubusa bese ke ekusebenzisa khona manje azi ukuthi unamandla phezu kwakho futhi kuzakwenziwa egameni lika Jesu Kristu. Unkulunkulu philisa lo mfanyana siyakhuleka egameni lika Jesu Kristu. Unkulunkulu baba wethu sibeka izandla phezu kukadade wethu futhi sicela kulukubusa umuphe isicelo sakhe egameni lika Jesu Kristu. Amen. Baba wethu sezulini njengoba leli nenekazi lincane liza ukuba lizothatha indawo yalo yokuphulukiswa sibeka izandla phezu kwalo futhi sicela ukuphulukiswa kwalo egameni lika Jesu Kristu. Amen. Phezu kwalo mntwana omncane othandekayo sibeka izandla zethu egameni lika Jesu Kristu sicela ukuphulukiswa ngegama lika Jesu Kristu. Lezandla ziphezu kukadade wethu kwangathi ungamphulukisa manje. Baba wethu sezulini malingcolise igama lakho phezu kwalo mfana sibeka izandla zethu egameni lika Jesu Kristu wangathi angakukholwa. Amen. Baba sezulini phezu komfowethu olikawe lapha Nkosi inceku yakho indoda kaNkulunkulu sibeka izandla phezu kwakhe ukuba isicelo sakhe angaphiwa sona egameni lika Jesu Kristu kwangathi angathatha isikhundla sakhe manje. Manje nansi indodana kaNkulunkulu esikhathini esikhulu kakhulu lapho zonke siphela khona. Baba sezulini phezu kukadade wethu omncane ophuma kubo bonke ubumnyama obubahambe kukhanyeni uphe khona Nkosi umphefumulo wakhe omncane oyiqhawo uzophakanyiselwa phezulu kulukubusa ungena emkhathini wasezulini futhi muphe isicelo sakhe egameni lika Jesu. Amen. Baba sezulini phezu komfowethu lapha sinezandla zibikiwe egameni lenkosi uJesu sicela lesi sicelo ukuba siphiwe yena egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Baba sezulini sibeka izandla phezu kwengane kadade wethu futhi sicela ukuba isicelo sakhe aphiwe sona baba njengoba sibeka izandla zethu phezu kwakhe egameni lika Jesu Kristu. Baba wethu sezulini sibeka izandla phezu kukadade wethu egameni lika Jesu Kristu kwangathi isicelo sakhe angaphiwa sona egameni lika Jesu. Amen. Baba wethu sezulini njengoba udade wethu edlula kulomugqa nokuvumela sibeka izandla zethu phezu kwakhe kwangathi uKristu kaNkulunkulu angasondela manje bese elahla inkathazo futhi amsindise. Amen. Baba wasezulini phezu komfowethu sibeka izandla phezu kwakhe futhi sicela lokho egameni lika Jesu Kristu ukuthi uzomphulukisa egameni lika Jesu. Amen. Baba wasezulini phezu kwalentombazane sibeka izandla zethu futhi sicela inkosi yethu eyigugu egameni lika Jesu Kristu sicela ukuphulukisa kwayo. Amen. Inkosi yethu eyigugu sibeka izandla phezu komfowethu egameni lendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu kuyo esingaphezu kwabanqobi ngayo futhi sicela ukuthi uzopha umfowethu isicelo sakhe egameni lika Jesu. Amen. Baba wethu phezu kwenceku kamfowethu ngelisoshe lincane lesiphambano ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi umoya wakho ufike phezu kwayo futhi uyiphe isicelo sayo egameni lika Jesu Kristu. Amen. Baba wethu asezulini phezu kwaleli sosha liqhawe lesiphambano kade limele izwi lakho ezikhathini zokuxekwa nokunye nokunye futhi nokho lima ngasezwini lahamba ngaphezu komnqubi kuKristu Jesu liphe isicelo salo baba ngikhuleka umkhuleko wami futhi ngilinika esibusisweni sakho Nkosi ukuthi uze liphulukisa futhi liphe isicelo salo egameni lika Jesu. Amen. Baba asezulini lengane nge ngeyiphile ngaphandle kukaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu angayisindisa ngibeka izandla phezukwayo futhi ngiyala isitsha egameni lika Jesu Kristu busisa umntwana futhi kwangathi ungamsiza ukuba aphumelele egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngaphezu kwabanqobi babo sezulwini kudade wethu esibeka izandla phezukwakhe egameni lika Jesu Kristu ithabenakele likaNkulunkulu elinqubayo elenziwe inyama futhi lakha phakathi kwethu kwangathi ngegama lakhe igama elilungileyo laleyo ndodana kaNkulunkulu uJesu Kristu yepha udadewethu isicelo sakhe. Amen. Dadewethu kidi mayibusisa inhliziyo yakho baba wethu asezulwini njengoba ngibambele likhehla neselikazi ezandleni zethu lapha oshumayele ivangeli ngenkathi ngisengumfanyana nje izinsuku ezimbalwa ezidlule elalisiwe efa enomhlavuza ngiphuthumela ukuyofinyelela kulo namandla kaNkulunkulu awela shalela phansi phezu kwekhehla elineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala futhi yaliphulukisa bazodokotela bathula ngokuyisimangaliso ngakuqonde ngikhulukela ukuthi uzosipha isicelo salo kulokhu kusa umngalo omncane obusisiwe Nkosi oye wawashela ebhodini ukuba athumele umyeni wakhe enkonzweni ukushumayela leli vangeli elivuzayo lika Jesu Kristu siphe khona Nkosi busisa indodana yabujuna Nkosi sikhulukela ukuthi uzomsindisa futhi umgcine uqinile Nkosi ungumsekeli wabo ukuba abahole indawo nendawo ukubeka amaduku nakuba sebekhule kakhulu abasakwazi ukuphuma bangene ensimini kodwa basuka esibhedlela baye emakhaya bebeka amaduku phezu kwabagulayo uNkulunkulu uzohlonipha lokho ngiyazi uzokwenza babusise futhi ubaphe amandla kuqina ezinye izinsuku eziningi baba egameni lika Jesu Christ amen
hallelujah
Busisa kuza kwenziwa mfuthu kithi kuza kwenziwa uDumo uNkulunkulu amen yebo lowo esibe nomkhuleko ngayo ocingweni indoda nosifazane neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili budala nangaphezulu akakwazi ukuphuma angene emasimini futhi ame pulpiti ukhule kakhulu ngalesi sikhathi ukushumayela kanjalo kodwa noma kunjalo uzothumela izazi lapha bese ethola amabhaki ezindwangu zomkhuleko futhi azithumele kulabo abagulayo nabahluphekile aziyise ezibhedlela nakho konke kanjalo uyibeka phezu kwa abasakwazi ukuphuma futhi baseke inkonzo ngaleyo ndlela kodwa bayaqhubeka ngokusemandleni yabo wonke bekufanele kwenze thina abantu abasha sizizwe sinamahloni ngathi uqobo kunjalo kwenzela uKristu okuthile kubulani le ndoda endala lapho mfowethu kithi wayeshumayela ivangeli ngaphambi kokuba ngizalwe kunjalo phandle lapho ekhulekela abagulayo isosha lidala liqhawe futhi lapho emdala uneminye emdaki mfowethu kithi na iminyaka engabashuma isishiyagalombili nanye budala usahambela umbuso kaNkulunkulu idala kakhulu ukuba ame ephupheli futhi abambe umlayezo kanjalo kodwa uyoye esibhedlela ezihlangothini zombhede lapho enomfana umhambisa azungeze ngemoto futhi abakwazi ukuhamba ngakho ke bavele bamahambisa ngemoto bese bemnyisa indaweni futhi labo bobabili izithandane zikhulile bangena lapho futhi babeke iduku phezulu baba nomuntu othandiweyo esaseduze kakhulu nokuvukulwa isuku intombazane babengitshela ngakho sabakhulekela umzukulu wahamba futhi walaliswa umntwana usevukile manje bakadungiswa uNkulunkulu mfowethu kithi bangibiza lapha esikhathini esithile sidlule cishe iminyaka emibili edlule ngiyacabanga kwenzeka ukuthi wayenomdlavuza endlaleni cishe eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nesishiyagalombili budala noma amashumi ayisishiyagalombili esondelele kakhulu eminyakeni engamashumi ayisishiyagalombili budala enomdlavuza endlaleni udokotela wawubeka nje emuva akukho okwakungenziwa saphuthi umophili nami sashintshani sana ngokushayela okwenyukela lapho ayikhona futhi umoya ongcwele wasitshela ukuba siye ngalokho kusa ngokuvamile asikwenzi ngaphandle uma siholwa ukuba sikwenze futhi umoya ongcwele wathi hamba futhi sasuka sayilabo futhi sabeka izandla phezulu kumfo mdala ukuba simkhonekele futhi odokotela bakwazi ukuthi umkhondo wawo noma kuphi uDumo uNkulunkulu ngani na isikhundla sethu sikuKristu Jesu sanyukela phezulu kakhulu kwazo zonke izifo nawo wonke amandla sitha wo walijabule ngaye na kunabantu cishe yonke indawo Izinhliziyo zabo zonke zivutha umlilo ngalo mlilo wehle ePentecoste wahlambulula futhi wabahlanza uyavutha manje ngaphakathi enhliziyweni yami udume egameni lakhe ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngingathi ngomunye wabo omunye wabo omunye wabo Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngingathi ngomunye wabo Nakuba laba bantu bengahle ukuba bafundile noma bekhoshe ngodumelezwe bonke bamukele iPentecoste labo bapapathizwe egameni lika Jesu futhi bayasho manje kokubilika tena kabanzi amandla akhe asenjalo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo bangaka bangomunye wabo na phakamisani izandla zenu manje wabo munye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo oh munye wabo oh munye wabo jabula kakhulu kuthi ngengathi ngingomunye wabo. Manje woza mfowethu ufunisise lesi sibusiso esizohlambulula inhliziyo yakho esonweni. Esizoqala izinsimbi zejabulo futhi esizogcina umphefumulo wakho ukutsha. Oh, uyavutha manje ngaphakathi enhliziyweni yami. Udume egameni lakhe. Ngijabule kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Ngingomoya wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Haleluya, omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Babebuthene egameni eliphezulu, bonke bekhuleka egameni lakhe. Babhaphathizwa ngomoya ongcwele, khona-ke amandla enkonzo afika. Manje lokho abenzela khona ngalolo suku uzokwenzela okufanayo. Futhi ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Ngingomunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Haleluya, omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Manje sisaliyamisha sixawulane izandla omunye nomunye sithi omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Haleluya, omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Usiye nathi, amen. Ngingomunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Ngingalicula leli vesi elilodwa ngapana nakuba laba bantu bengahle kuba bafundile abanawo noma yemaphi ama-DD, PhD amakhulu, niyabo, akukho zinto ezinkulu kakhulu, niyabo. Laba bantu bangahle kuba bafundile noma baqhoshe ngodumo lezwe inhlangano ethize enkulu. Bonke bamukele iPentecost labo, bonke baphaphathise egameni likaJesu. Uthi bayasho manje kokubili kathina kabanzi amandla akhe asenjalo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo, omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo, omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo.
Oh,
hayi ngazo zonke izigidi zegolide zomhlaba engingashiya ngazo le ndawo igugu, nakuba umlingi ezame ukungiwola ukuba ngiphume, kodwa ngiphephile enkundleni kaNkulunkulu. Ngijabula othandweni lwakhe nomusa, futhi ngiphile ohlangethini luka haleluya. Oh, hey, ngijabule kakhulu ngalokho. Ujabule na? Ujabule ukuba ngomunye wabo na, omunye wabo nje, omunye walabo bantu abathobekile abavele bazithulula wonke nje wedla, hayi ngaphambi kwesithombe, ngaphambi kukaNkulunkulu ophilayo. Hayi ngaphambi kwenhlangano futhi wafaka igama lakhe encwadini, ngaphambi kukaNkulunkulu ophilayo. Hayi ukuphindaphinda izivumokholo, kodwa kuvumela izwi libe yinyama kuwe. Niyabo kuyilokho? Futhi wazithoba bese kuthi ke ngalokho wakuphakamisela phezulu. Hayi ukuzikhukumeza uthi ngilokhu lokho noma kunye, kodwa ngentobeko ubumnandi nokuthi waze wamsindisa kanjani lusizi njengami, futhi wake waze wakwenza kanjani na. Yileyo ndlela umKristu wangempela zizwa ngayo. Anikukhona lokho na? Wo, unguye ngempela. Unguye ngempela kimi. Unguye ngempela kimi. Nakuba abanye abantu bemngabaza, ngingekwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Ingakho ngimthanda, futhi unguye ngempela kimi. Unguye, unguye ngempela kimi. Niculeni. Unguye, unguye, unguye ngempela kimi. Nakuba abanye abantu bamkabaza kepha ngingekwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Ingakho ngingimthanda futhi unguye ngempela kimi.
Ngijabule kakhulu ngalokho, yebo mnumzane. Ngijabule kakhulu ngale ndlela enkulu yevangeli lidala, ukuphila kule ndlela yevangeli lidala. Manje bangani, sizibonane ezihlalweni zobukhosi sikaKristu futhi lapho nikhuleka ningikhumbule futhi uNkulunkulu abusise ngamunye wenu. Angikwazi ukuthi ngiyaxolisa ukuthi nginigcine lapha. Manje kuwena okulibekwe lapha, ngivele nje ngabeka izandla nje phezu kwawo ngenkathi besikhulekela abagulayo. Uma ungiqaphelile ngikwenza ngokushesha nje lapho umoya ugadla. Ngingenanga emibonweni eminingi kakhulu ngoba ngibuthakathaka, ngikhathele, niyazi ngibe lapha cisha amahora amabili noma amathathu manje ngishumayela futhi ngisanda kuqala nje ukuthola abambalwa emqeni ukuze nibone ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu, niyabo, okungena kwenzeka indida ukuthi izinto ezingena kuhlolwa udeveli. Manje kumulani ngamunye wenu unamandla kuKristu, awunawo amandla, unegunya, igunya lakho uphakanyisiwe nje le ngaphezulu, hayi uziphakamisa wena ngokwakho, kepha uKristu kuphakamisile. Uma uKristu ekuphakamisa kakhulu, ufuna ukuba phansi kakhulu, yabo, uzozizwa uthobeke kakhulu. Ngakho waye ngake abe kanjani lolu sizi njengami, wake waze wakwenza kanjani na, kodwa wakwenza futhi yingakho nginokubonga ngakho. Amen, kuhle kakhulu. Egameni lika Jesu ngiyakhothama, iwango busezinyaweni zakhe. Inkosi yamakhosi esezulwini siyeyikhelisa, lapho hambo lwethu seluphelile. Kamelili kuku, ole mnandi kangaka, themba lomhlaba nokwethaba kwezulu. Kamelili ko, akamangalisi na. Themba lomhlaba nokwethaba kwezulu. Manje lalelani, ningakukhohlwa lokhu, ngicula ikhorasi, ake ngicule ivesi kulo, niyabo. Angazi uma ngingacabanga ngevesi engifuna kulicula, yinto elandelayo. Egameni lika Jesu ngiyakhothama, ngiwangobusa ezinyaweni zakhe, inkosi yamakhosi ezulwini isiyoyiqhelisa, lapho uhambo lwethu seluphelile, niyabo. Hamba negama lika Jesu njengesihlangu kuzo zonke izingibe, lapho izilingo zibuthelana ngakuwe. Vele uphefumule lelo gama elingcwele ngomkhuleko nje, lokho kuphela. Phakamisa leso sandla bese ulalela amabhuleki eshishiliza, niyabo. Phefumula lelo gama elingcwele ngomkhuleko, kameleli kuku, ole mnandi kangaka, themba lomhlaba nokwethaba kwezulu. Kamelili ku, ole mnandi kangaka, themba lomhlaba nokwethaba kwezulu. Asilisho futhi sonke kanye, uthi nina ake nje sithathe lelo vesi futhi ngokuthi hamba ngegama likaJesu njengesihlangu kuzo zonke izingibe. Ake sicule manje namehlo ethi evaliwe. Hamba negama likaJesu njengesihlangu kuzo zonke izingibe. Manje lalelani, wenzani na? Lapho izilingo zibuthelana ngakuwe, yini ofanele uyenze la? Phefumula lelo gama elingcwele ngomkhuleko, kamelili ku. Ole mnandi kangaka, themba lomhlaba no. Ngikwenza iqabongi ngishe izwi kancane, nginokusha kwezwi okuncane, ngakho ngeke ngasho. Ufuna ukukhulula? Qaba kulungile, qhubeka ngqo, lokho kuhle.
Temba nom chaba no
Brother Neville, your pastor now.
Fortune Neville, umelusweni manje.